Blog Talk Radio.
Abanyarwandakazi inshuti za radio Iteme twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba wo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10, ni saa moya n'iminota 2 i Paris mu Faransa, ni saa moya n'iminota 3 i Kigali mu Rwanda. Aba rero nizeye yuko aho muherereye hose ku isi muri aho mumeze neza, abatameze neza kubera impamvu zitandukanye, kandi namwe mukomeze kwihangana, mugire kwizera, kandi mugiye mwibuka no kwiragiza yaduhanze. Uyu munsi rero ni kuwa mbere, ubundi ikiganiro twajyaga dukunda kubagezaho kuwa gatatu, ikiganiro cy'urwatubyaye duhisemo kugikora kuri uyu munsi. Uyu munsi twateguraga ikiganiro cy'iyobokamana na politike, kuko dusanga amakuru ari menshi kandi abanyarwanda baba batuzonze batubwira ati amakuru. Iyo mpamvu rero abakunzi b'iyobokamana na politike twarebye ubwiganze cyane bw'abadusaba, turavuga tutireka dufate ikiganiro tugiha abanyarwanda nk'uko babidusabye. Iyi rero mwumva ni radio Iteme, radio y'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, ivugira umunara wayo wa Europe. Yewe mwumva nitwa Umuhoza Benoit, hanyuma ikiganiro cyanyu kijyanye na gahunda y'urwatubyaye tugifatanya na mugenzi wanjye Aniseti Karege. Mpamya neza yuko yamaze kwinjira muri studio. Aniseti, niba unyumva, karibu ku kiganiro cy'uyu munsi urwatubyaye.
Ndagushimiye Benoit, kandi ndagusuhuje nibwire ko umeze neza
cyane.
Ndashimiye kandi yego mane simwe ndasuhuza cyane abandi bose turi buhurire mu kiganiro, ngira ngo uratubwira abari bo mukanya na bagenzi bacu bari ku buhanga bw'ibyuma nongere kandi tuhuze abadukurikiye bose abakunzi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka n'abanyarwanda bose muri rusange mwese ndabashoboje kandi ndabifuriza ibyiza gusa urakoze
akoze ni seti karege nange mboneho umwanya wo gusuhuza no kwifuriza amahoro y'Imana amahoro y'Uhoraho aho muherereye aho hagana hepfo gatoya mu gihugu cy'Ubufaransa nizere ko mukomeje kumererwa neza kandi niko bimeze mu kiganiro rero cy'uyu munsi urwatubyaye turaza kugaruka cyane ku makuru yo mu karere by'umwihariko mu Rwanda ariko ni seti warumbwiye ngo nkugezeho abatumirwa reka nguyu mwanya nawe utugeze abatumirwa kuko ibi bintu turabifatanyije hanyuma noneho ubahe n'ikaze no kuboneraho akanya ko gusuhuza abadukurikiye aniseti
yego urakoze Benwana agira ngo wende ugiye kubikora kuko uyu wari ikiganiro ariko ubwo binsabye reka nakire abagenzi bacu turi kumwe uyu munsi turi kumwe na pasiteri n'ubundi rwa Bahati dusanzwe tumenyereye muri iki kiganiro ngira ngo ntakiri umushyitsi yabaye umusangwa pasiteri rwa Bahati rero niba unyumva wabamaze kugera muri studio bafata akanya ko gusuhuza abadukurikiye
yego murakoze nongeye kubana namwe mu kiganiro cy'uno munsi mboneraho gusuhuza mwese aho muherereye bose n'abatwumva muri iki kiganiro cy'unana turi kumwe gatanu kuri gatanu Imana ibagirire neza
yego urakoze cyane Pastor Rabahati nawe nizere kumeze neza turi kumwe uyu munsi nanone n'umushyitsi ngira ngo we n'ubwa mbere aje kuri radio Iteme ni umuvandimwe Edouard Komayombi ngira ngo numve niba tumufite muri studio musuhuze cyane kandi muhe ikaze kuri radio Iteme burya ngo imvura igwa nisubira nizera yuko ari ubwa mbere ariko atari ubwa nyuma azagaruka Komayombi ndagushuhuje kandi turakwakiriye cyane
murakoze cyane ndizera ko munyumva
yego turakumva rwose
muranyumva
cyane turakumva
ya ndabasuhuje mwese abo duhuriye muri iki kiganiro kuri radio Iteme nkaba nizera yuko turi buze kugira ibiganiro byiza mwantumiye mwagize neza kandi niteguye nyine kubafasha gukora isesengura ku bibera mu gihugu cyacu no mu karere ubwo rero nibiza kugera igihe mu mwanya wenda ndaza kwivuga neza kugira ngo n'abadukurikiye baze kumenya uwo ndiwe kuko wa mugani wawe niko bwa mbere nje hano n'ubwa mbere ariko nanye ndibaza ko atari bwo bwa nyuma cyane cyane ko nakunze kujya nkunda ibiganiro mutanga uburyo musesengura ibibazo abanyarwanda bitwugarije urugo rwego rero nkumva kuza kwifatanya namwe ari ibintu binejeje ndibaza ko bitaraba uyu munsi gusa murakoze
urakoze cyane muvandimwe ngira ngo hari ubwo niba Benwa nyemereye ngiye nagusaba aho guko wakwibwira abadukurikiye noneho tukabona gukomeza ikiganiro yumva ibyo byiza aho kugira ngo tuze kubikora hagati bafata aka kanya ugasa n'uyibwira abadukurikiye ho gatoya hanyuma tugakomeza
ya nkuko mwabivuze amazina yanjye ni Komayombi Edouard nkaba n'umunyarwanda ukomoka ku Gisenyi navuye mu Rwanda imbere y'intambara muri za 1985 mu by'ukuri nge ntabwo ntimpunze ariko nanjye nifata nkazo kuko kuba icyo gihe ntabwo nongeye kubona okazi yo gusubira uretse wenda muri 1990 nibwo mbere y'uko intambara ya FPR itangira na nigeze kugaruka mu Rwanda nyuma y'iminsi ibiri numva intambara yatangiye ubwo rero icyo gihe muri 1985 nabaga naje kuba mu Budage niho naje nje kwiga ariko muri iki gihe nkaba mbarizwa muri Norvège niho mpa ho nkora mu kazi ka buri munsi nkaba njyewe ndi muganga murakoze wenda haramutse hari ibindi bijyana n'umwirondoro wanjye ntavuze wenda nabyo ubwo wenda byaza nyuma hari ikibazo gihari murakoze
bo urakoze cyane turagushimiye kandi nagira ngo nkubwire ko tukwishimiye ubwo nyine turakomeza ibiganiro nk'uko wari ubivuze nawe benwa ubwo rero ndumva wasubiranye ijambo hanyuma ugakomeza ikiganiro urakoze
urakoze cyane nise tikarege guhikaze abavandimwe bacu kugira ngo tumve neza ko turi kumwe gatanu kuri gatanu kandi niko bimeze turi kumwe mbonewe rero umwanya nangiwe wo kubasuhuza by'umwihariko bwana Edouard Kaumayombi uhawe ikaze kandi ibitekerezo byawe inyamibwa cyane nkaba nizera ntashidikanya ko tuzakomeza kugirana ibiganiro byiza bitandukanye bifitiye akamaro abanyarwanda hirya no hino ari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga aho baherereye nanone bwana Pasteur Bahati nawe uhawe ikaze cyane muri iki kiganiro nubwo umaze kumusangwa nakongera kwibutsa abadukurikiye yuko twasanze ari ngombwa yuko mu biganiro nk'ibi ngibi tuzajya tugerageza kwiyambaza n'abantu cyane cyane bamenyereye ibintu by'iyobokamana niyo mpamvu rero twasabye Pasteur Bahati kugira ngo ajye abasha kuboneka kuko igice kinini cy'abanyarwanda burya abenshi ni abakristu bitavuze ko n'abayisilamu badahawe ijambo uzabishobora wumva yiteguye rwose azatumenyeshe tuzajya tumuha ijambo rero uyu Pasteur Laura Bahati tumuhamagara muri ibi biganiro nk'umuntu w'inararibonye nk'umuntu usobanukiwe ibintu bya Bible ubwo tukavuga tuti rero uko byagenda uko ariko kose haraho tuzajya tusabwa kugira ngo tubaze kubirebana n'iyobokamana cyane cyane muri ibibazo bya politiki tuba turimo tukamuhamagara rero nk'umuntu w'inararibonye kandi umuntu w'umukozi w'Imana niyo mpamvu turi mu biganiro bimwe na Pasteur Laura Bahati ubwo rero nawe ndagushuje Pasteur Laura Bahati wowe umaze kumenyera nawe ndizera ko tuzajya dukomeza kubana mu biganiro rimwe na rimwe igihe tubanye kubone umwanya enda nasuhuza rero abo ku buhanga bw'ibyuma badufasha cyane kugira ngo amajwi yacu abashe kugera ahantu hose hashoboka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiratangiye ni ikiganiro urwatubyaye turatangira tuvuga iki na makuru ari mu karere kacu ku Rwanda ruherereyemo Banyarwanda banyarwanda kazi rero nk'uko dukunze kugenda tubigaruka inshuro nyinshi iyo utakaye gatoya iwacu ntukurikirana amakuru ukuntu ibintu bimeze usa n'utaye ikintu kinini cyane ku buryo bigusaba gusa naho ibiriho ubu ngubu utabyumva neza kuko ibyambere byagucitse niyo mpamvu rero tuhora tubashishikariza ngo mukurikire amakuru mukurikire amakuru kuko amakuru ni ikintu cy'ingenzi cyane turagaruka kuki rero turabanza kuganira kubyerekeye turabanza kuganira kubyerekeye reka ndebe itangazamakuru mu Rwanda kuko mu by'ukuri ni ikintu kidufasha kumenya amakuru ni ikintu gisaba kugira ngo abantu bacyumve neza kugira ngo bamenye igihugu cyabo uko gihagaze haba mu bukungu haba mu mutekano haba mu buzima busanzwe muri rusange itangazamakuru rero turaza kurigarukaho turarivugaho iki turavuga ukuntu rigaramiwe rifite ibibazo bikomeye itangazamakuru ryigenga ryarishwe rirarangira rirashyingurwa hari hasigaye rero imbuga nkoranyambaga hariho abantu bakunda guhurira kuri za YouTube kuri za Facebook kuri za Twitter hirya no hino izo ni imbuga uyu munsi twavuga yuko nazo zigaramiwe cyangwa se ziri mu kaga zishobora kuzatsembwa nazo zikaba zitashobora kongera kutugezaho amakuru nk'uko bikwiye izi nizo nkuru iyi niyo nkuru ya mbere tujya gutangiriraho ubwo rero nibidukundira turakomeza tubageze andi makuru avuga kubyerekeye ubufaransa n'u Rwanda muri iki gihe aho ubona mu by'ukuri umubano usa naho utangiye kugenda neza turaza kureba niba mu by'ukuri uwo mubano ushingiye ku mateka cyangwa se ari politike abanyarwanda barunguka iki ubufaransa burunguka iki hari uwe mukino cyangwa se hari ikigo ndaza kugena negera cyane abatumirwa bacu bagerageza kuduha ibitekerezo hari ndi nama rero iri mubera mu Rwanda yatangiye umunsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 aho ihuza bamwe mu bayobozi bubanye n'amahanga bihugu bya Afrika ndetse n'abiburayi bamwe na bamwe yahabaye uyu munsi turaza kugenda tugarukana none ibiri muri iyo nama niba mu by'ukuri Rwanda rwiteguye kuba rwabasha kubishyira mu bikorwa cyangwa se ari bya bindi byo kugira ngo gusa isura y'u Rwanda ikomeze yitwe yuko ari nziza ariko ibiri imbere bikomeje kuzamba atari byiza cyane ubwo rero turaza kugaruka kuri ayo makuru mu by'ukuri ntabwo turi ni umwanya n'utwemera turakomeza ariko n'utatwemera turaza guhinira kuri ayo makuru nari mbagejeje aho yibanze reka rero mpere kuri Aniseti Karege wowe Aniseti uri umwe mu by'ukuri udufasha gutegura bino biganiro ndetse uri umwe mu banyamuryango n'abayobozi n'umuyobozi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC ariko hamwe n'ibyo wigeze kubaho umunyamakuru w'ikinyamakuru gikomeye cy'u Rwanda Radio Rwanda aho byaje kurangira uyu munsi uri mu gihugu cy'Ubufaransa uri umunyarwanda uharanira uburenganzira bwawe kugira ngo nanone bwongere ushyirwe mu buryo bushoboka cyangwa se abanyarwanda bibone muri bwa buryo bushoboka bwo kwisanga mu gihugu cyabo batekanye mu buryo bwose Aniseti rero itangazamakuru mu Rwanda ryagiye rihura n'ibibazo bikomeye cyane nawe urabizi ko hari ibyo utari wemerewe kurengaho umurongo byaba na ngombwa ukaba wabaza abakuyobora kugira ngo ubashe gutambutsa iyo nkuru uyu munsi rero mu gihe cya tekinoloji aho ibintu mu by'ukuri aka kanya bitakiri ibanga aho ibintu uyu munsi abantu bashobora kuganiriraho imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu biduhuza kandi byihutisha amakuru mu buryo bwose bushoboka umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akabona ikintu agafotora yarangiza akagishyira ku mbuga nkoranyambaga kandi kikitwa ko ari amakuru ubu rero ikibazo kitwa abantu bakorera ku mbuga nkoranyambaga bari mu bibazo bikomeye aha nahera ku munyamakuru w'ikinyamakuru umubavu gikorera ku mbuga nkoranyambaga cyandika ikinyamakuru cyandika ku mbuga nkoranyambaga ariko akagira n'umurongo wa YouTube nawe ukorera kuri uwo murongo nyine n'ubundi wa YouTube siwe wenyine hari uwitwa Cyuma Hassan nawe muri iminsi ndibaza ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 nawe azitabira ubutazi tabutabera aregwa ku kintu cyitwa itangazamakuru uri umwe rero mu bantu mu by'ukuri dushobora kwiyambaza mu isesengura kuri iki kintu kijyanye n'itsembatsemba umuntu yavuga ko riri mu rwego rwo hejuru rwo gukandamiza uburenganzira bw'abanyarwanda bwo kumenya amakuru iki kintu nkawe Aniseti wakivugaho ikintu ntondaza no kongera kukubaza ku rundi ruhande niba YouTube cyangwa Twitter cyangwa Facebook byaba ari umwihariko umuntu yavuga yuko kugira ngo ubashe kubikoraho ushobora kuba ufite ubushobozi cyangwa se ubumenyi bw'itangazamakuru ijambo ni ryawe Aniseti Karege
ndagushimiye Benwa urakoze cyane utangiye uvuga yuko nigeze ku munyamakuru kuri Radio Rwanda kandi nibyo igihe nakoraga kuri radio yari radio imwe mu gihugu kandi ari radio ya leta hari hariho na televiziyo imwe ndetse n'ikinyamakuru cyandikwa mu kinyarwanda kimwe no mu gifaransa cyari kimwe nabyo byo nibyo binyamakuru bya leta cyakora ibinyamakuru byandikwa byo hari nibyigenga rero iyo urumva gukontrola radio imwe biroroshye cyane biroroshye ni ukureba abayobozi bayo redacteur en chef amakuru atambutse bakamenya ariyo n'uwibeshye akavuga ibitari ngombwa bakamuhutaza ku buryo bworoshye cyane ni ukumwirukana gusa ubwo bikaba birangiye ikibazo rero ubu ngubu kuva mu 2004 ngira ngo nibwo batangiye kwemera amaradiyo menshi biragoye kugira ngo leta izaje wenene nibagiye no kuvuga yuko icyo FPR ifashe ubutegetsi yazanye ubushake bugaragara bwo gukontrola itangazamakuru uko yaje hari itegeko ryemereraga ibinyamakuru byinshi byagiyeho muri 1991 ngira ngo muzi uko na mbere yuko ifata ubutegetsi muri kiragihe cy'amashyaka menshi ibinyamakuru byabayeho ari byinshi hanyuma haza no kuba n'amaradiyo aza kuba menshi kuzoya ntabwo yari wabaye menshi ariko yaratangiye kubaho FPRG rero byose irabihagarika ifite pretext yashoboraga no kumvikana ko habayeho ibintu byo gukoresha itangazamakuru mu gukwirakwiza urwango mu banyarwanda bigatuma bigera kuri genocide yakundaga kuvuga cyane radio RTLM ubwo rero byatumye iniga itangazamakuru kuva muri 1994 ibinyamakuru byigenga amaradiyo yigenga na televiziyo ibinyamakuru byandika byo byarakomeje ariko radio zigenga na televiziyo zigenga zemerewe ngira ngo mu 2004 urumva nyuma y'imyaka 10 ariko naho bitangiriye ntabwo yigeze ibaho ubwisanzure kuko nayo maradiyo yitwa ko yigenga yakomeje kugenzurwa n'inzego za leta cyane cyane inzego z'umutekano ndetse bakaba baranakoze ku buryo ba nyira maradiyo ari n'abantu n'ubundi bibona muri FPR byari byoroshye cyane urumva rero aho ibintu bitangiriye gusa n'ibakomerana ni igihe haje izi mbuga nkoranyambaga bikiri Facebook na Twitter byari byoroshye ariko noneho aho YouTube itangiriye kugira imbaraga abantu banyuzaho ibitekerezo FPR yabonye kuyikontrola bigoye cyane gukontrola ibitekerezo by'abantu nk'uko yabigenzaga hakiriho radio imwe rukumbi nk'uko yashoboraga gukontrola ibinyamakuru byandikwa wenda hari igihe nibuka abantu bajyaga gucapisha ibinyamakuru byabo bakundaga kujya Kampala kuko imprimure zo mu Rwanda zahendaga cyane bakabifatira ku mupaka ikinyamakuru iyo nimero yose bakagifata nticyongeye gusohoka ubu rero kugira ngo bazabuze umuntu gutangaza inkuru ye kuri YouTube biragoye cyane bikanakubitana n'uko abantu batangiye gushirika ubwoba bakavuga bati tuzanirwa kugeza ryari kuko nk'ibintu nka Theoniste Nsengimana atangaza wa mugani kandi nta nubwo ari ibintu bibi no guha ijambo abanyarwanda bitera ubwoba abategetsi buriya bwoba bwose mubona bafite ni ukuvuga batese noneho ko tutagishobora gukontrola ibintu byose aho abanyarwanda ntibazaduhagurukana bakatwirukankana ubwo simvuze na cyuma Hassan bamaze iminsi batera imijugujugu wenda turi bubigarukeho ikibazo rero aho kiri mu gusubiza nihuta kubera ko sinshaka gutina ijambo ndagira ngo n'abandi bagire icyo bavugaho ikibazo aho kiri ni ubwoba ubutegetsi bufitiye abaturage uko ubundi itangazamakuru ni umuhuza ni nka trade union hagati y'ubutegetsi na leta ni umuyoboro abaturage bashobora kunyuzamo ibitekerezo byabo kugira ngo n'abayobozi babibone ni n'umuyoboro abayobozi bashobora kunyuzamo ibitekerezo byabo kugira ngo binyugere ku baturage ariko noneho igihe ubundi ubutegetsi bunyuzamo ibitekerezo bikagera ku baturage ubwo bumvarisaho ariko noneho abaturage ntibatangira gutanga ibitekerezo byabo uko babibona kugira ngo bigere no ku bategetsi babyumve cyane cyane ibintu bitagenda neza ahangaha nibwo ubutegetsi bugirira ikibazo cyane cyane noneho si n'ibitekerezo gusa haza n'isesengura ni ukuvuga uko abantu babibona aho rero ubutegetsi bufite ubwoba cyane bazi neza yuko nibareka abantu bakisanzura bakavuga ibitagenda nyine baba basaba n'uko byahinduka bahagurutse rero bakavuga bati noneho ntimutwumva reka dukoreshe imbaraga z'abaturage bakajya nko kwigaragambya bakajya mu muhanda iki ngiki nicyo leta FPR itinya cyane nicyo itinya cyane ukabona ariyo mpamvu bakoresha imbaraga z'umurengera hari ibingibi byo kuza gufata abantu ukabafunga ngo noneho ngo bakwije ibihuha nicyo badukanye ubundi bavugaga ko abantu bafite ingengabihe y'ibitekerezo ya jenoside ariko hari n'iki ngiki cyo gukoresha inzego z'abanyamakuru ubwazo nka RMC kugenda babwira nk'uri ya cyuma Hassani ngo ntabwo ari umunyamakuru kugira ngo nyine abantu bo kuzongera kumwibuka ngo bamuhe ibitekerezo kubera yuko urwo rwego rwitwa rw'abanyamakuru bigenzura mu by'ukuri ubona ko rukorera mu rwego mu kwaha kwa leta ko rwabivuze gutyo kugira ngo abantu bo kuzongera kutabariza abaturage cyane aha rero niho ikibazo kiri wenda ubwo turakomeza tugende dusesengura ariko iby'itangazamakuru byo mu Rwanda mbona biteye ikibazo kubera yuko igitugu cya leta niho kirimo kwigaragariza kurenza n'ahandi hose reka ndeke n'abandi bavuge ubwo wenda niba hari igitekerezo naza kongeraho uraza kumakaraza
ugifite ijambo mbabarire ntabwo ari kukwibanda no kwibagirwa bagenzi banje ndagira ngo nkubaze izimbuga nkoranyambaga duhuriyeho kugira ngo ubashe kuzikoresha hari ibintu bisaba kugira ngo ugomba kuba ufite ubumenyi bwabyo by'umwihariko mu rwego rwo gutangaza amakuru kugira ngo ubashe kutangariza abantu ikintu gishobora kuba cyabaye ahantu rugero niba ushobora kuba uri Nyabugogo noneho hakabaho wenda reka tuvuge nk'inkongi kuko nibyo bimenyerewe mu Rwanda ukaba wafotora ikintu kirimo kibaho uko abantu barimo basahura uko abantu barimo birukanka noneho ibyo bintu ukaba wabitambutsa ku mbuga nkoranyambaga umenyesha hirya no hino ibyo bintu ukuntu birimo bikorwa mu Rwanda icyo kintu nk'umwe mu bantu babaye mu bintu by'itangazamakuru umuntu yavuga yuko kugitangaza bisaba ubumenyi no kuba wenda warize itangazamakuru ni seti
oya no ntacyo bisaba kidasanzwe kubera ko nyine niyo na nicyo kintu cyazanywe n'izimbuga nkoranyambaga nuko buri wese ashobora gutanga igitekerezo kandi buri wese agashobora gutanga amakuru nuko ushobora kujya kuri Facebook ugaposta kuri page yawe iyo ubipostinze n'abantu bose nyine bagukurikira barabibona na YouTube ni kimwe ntawo bitandukanye urareba ukavuga uti ngiye ngiye gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'uko amakuru abera hari yanda yabonye ndayohereje kuri YouTube kimwe nuko hari abikoresha mu bundi buryo hari abantu ujya kubona ukabona ashyizeho shene YouTube yigisha guteka ubwo ntabwo bazamubuza kubera yuko bitaba bangamiye ubona hari abikoresha mu buryo bw'ubuhanzi hari abantu batugezaho amafilime anyuze kuri YouTube ibyo ni uburenganzira bwa buri muntu wenda bashobora kuvuga bati iyo shene niba ushyizeho iyo shene uzajye kwiyandikisha ni muri RDB ahari sinzi urwego rubishinzwe kwiyandikishayo ikibazo rero barashaka kuvuga ngo hari abantu batemerewe gukora umwuga w'itangazamakuru kugira ngo bazatandukanye imikorere ya social media n'itangazamakuru risanzwe niho bibagongera cyane kuko ugeze no kumva hari ngira ngo ryabaye muri Uganda hari umuntu ngo basabiye ko shene YouTube ye ifungwa noneho YouTube abayobozi ba YouTube barababwira bati mutuzanire icyemezo cy'urukiko gisaba gufunga iyo shene kandi ahantu wenda inzego zikora neza ntabwo wapfa kubona ingingo ikwemerera gufunga iyo shene YouTube nariya mu Rwanda kirimo kirogonga wenda sinzi n'ibiyoka yarabayeho yo gusabira shene YouTube kuyifunga kubera yuko bazababaza bati mutuzanire icyemezo cy'urukiko kandi icyemezo cy'urukiko kugira ngo babone nubwo tuzi yuko mu Rwanda inkiko zikorera mu kwaha k'ubutegetsi yohereza itegeko ariko bizabagora cyane niyo mpamvu bahitamo gufunga nyiri shene aho kugira ngo bafunge shene ukwayo kuko yo banayifunze ubundi yajya no kuvugira kuza abandi aha rero ni ukureba hari ibintu bitwaza by'amategeko by'amahame y'umwuga atariho kugira ngo bacecekeshe abantu biriya byose rero kuvuga ngo shene nta byemerewe cyangwa se bisaba ubumenyi ubunubu ni uburyo bwo gucecekesha abantu gusa ariko urabona ko birimo bagora sinzi uko bizarangira ndabona uru rugamba FPR itazapfa kurutsinda urakoze
urakoze cyane Aniseti kuri ibyo bitekerezo reka noneho nzamuke gato yanjye kubaza umutumirwa wacu bwana Edouard Kamayombi bwana Edouard uri umwe mu banyarwanda babarizwa mu gihugu gifite ubwisanzure ndetse iyo hageze muri cya gihe cyo kuvuga uko abaturage b'ibihugu bitandukanye ku isi babayeho nuko bishimye igihugu cya Norvège kiri mu bihugu bya mbere bigaragaramo abaturage batekanye bishimye bameze neza turacyari kuri cya kibazo kijyanye na n'itangazamakuru mu Rwanda by'umwihariko twamaze kubona yuko iryigenga ryakoraga ku mapuro ryose ryamaze gupfa ritakibaho ariko ubu ngubu hari ibyadutse by'imbuga nkoranyambaga igihugu cyawe rero utuyemo cya Norvège ni igihugu mu by'ukuri gitangwaho urugero mu bindi bihugu byo muri za Scandinavie bigaragara ko mu by'ukuri abaturage baho bishyira bakizana kandi babishimye igihugu cyawe nanone kitwa u Rwanda ni kimwe mu bihugu biri ku mugabane wa Afurika navuga ko kiri mu bihugu bya nyuma bibabaye kandi bitishimye ibingibi iyo umuntu abivuze ntabwo abivuga kubera yuko atavuga rumwe na leta abashingiye kuri raporo zandikwa n'imuguke zibifite ubumenyi. Uyu munsi turi ku itariki 25 bamwe mu banyamuryango ba Darifa Umurinzi barafashwe ku itariki 16 kumwe n'umunyamakuru wari uri mutegura ikiganiro cyagombaga kuzacaho cyavugaga ku munsi witiriwe Ingabire Victoire ku itariki 16. Kuva icyo gihe uwo munyamakuru w'umubavu yarakunze kugenda atotezwa bicina n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga. Nk'umwe mu banyarwanda bafite ibice bibiri, ndavuga igice cyo kwishima n'ikindi gice cyo kubabara. Iyo mvuze kwishima no kubarizwa muri Norvège, iyo mvuze igice cyo kubabara nuko uri mu gice cy'u Rwanda, uri umunyarwanda akakanya turimo tuvugana nawe. Nk'umwe rero muri abo banyarwanda bafite impande zombi, kumva yuko abanyarwanda muri kiriya gihugu babayeho mu buzima bugoye, by'umwihariko kuvuga ari ikibazo gikomeye, uyu munsi watangariza iki cyangwa wabivuga wiki ku bintu birebana no kwishyura ukizana, by'umwihariko kuvuga icyo utekereza mu gihugu cyawe cy'u Rwanda?
Ya murakoze. Nibyo koko, ibyishimo ndabifite ariko nyine biracagase, biracagase ku mpamvu na ubwawe wavuze, kubera igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo akarengane gakabije hano muri Norvège. Mpa izo nkumva cyangwa se izo nyandiko mujya musoma hirya no hino ni impamo y'ukuri, ntabwo ari ikinyoma. Hano muri Norvège abaturage barishimye, yego ntabyera ngo de, ariko muri rusange bafite leta iri responsable ikora inshingano zayo uko zikwiye, ku buryo rero nyine n'akantu kabi kaba kahabaye ni uko nyine umuntu nta na rimwe aba parfait. Ariko navuga yuko mwa kino gihugu bagerageza mu rwego rero bakaba batanafite n'impamvu zo kuba bakumira itangazamakuru, kuko ibivugwa ibyinshi ni byiza n'ibinengwa nabyo birahari, ariko nyine leta ya hano nuko nyine ifite ubwo bushake bwo kumviriza abaturage byaba binyuze mu bitangazamakuru kugira ngo icyari ikosa gikosore. Ibyo ngibyo rero nibyo mu Rwanda tubuze. Ariko nanone nubwo leta y'u Rwanda ubu ngubu ira leta ya FPR igerageza gucecekesha abaturage, ndibaza ko iriya nzira atariyo izakunda, kuko ubu ngubu tuzi neza ko isi yabaye ntoya. Abenshi bakunda kuvuga ko isi yabaye un village. Ubwo rero kugira ngo ubabuze guceceka, ubabuze kuvuga ibivugwa ubu ngubu nuko nyine ijwi risigaye rirangurutse rikagira hirya no hino. Kera izi za YouTube nizahabaga, izi za telefoni zari zihari, abantu barijujutaga bakijujutira iwabo nyine mu rugo ntibigere hanze, cyangwa se muri village ntibigere hanze. Ariko ubu ngubu nyine umuntu yafite akabazo aravuga, ijwi rye rikaranguruka ikagira hirya no hino. Ubwo rero inzira leta y'u Rwanda yari ikwiye gufata niyo gushaka uburyo yakumva ibibazo abaturage bafite, ibi amakosa akorwa agakosorwa. Birababaje kubona ko ubu ngubu umuturage agira ikibazo aho kugira ngo ngaje kwisunga inzego z'umutekano cyangwa se inzego za leta, ahubwo nyine ukabona agiye gushaka umunyamakuru ngo arebe yuko ariwe watuma ikibazo cye cyumvikana. Ibyo ngicyo ni igisebo leta y'u Rwanda ifite. Nkibaza rero yuko inzira leta y'u Rwanda, leta ya FPR yari kwiye gufata ayo gushaka uburyo yarwanya akarengane. Ikibazo rero ubwo nuko nako karengane ahanini kaba kayiturutseho, murabona nk'ibintu bimaze iminsi bivugwa yabariye abaturage bo muri Kangondo bahora ndongo basenyerwa bashize hanze, baba bana, baba bakecuru, baba basaza bararwa ntambi hanze. Iriya ntabwo ari mikorere ya leta iri responsable, ibibi bikorwa hariya ni byinshi ntawabivuga birondore ibyinshi byagiye bivugwa no kwa ya mashene yacu nyine ya YouTube ndetse n'abanyamakuru bo mu Rwanda baragerageza ngero nkibaza yuko inzira leta ya FPR yakwiye gufata ari yo kugira ngo ikosore ya makosa aho kugira ngo ayivuge ibibi ahubwo bavuge nyine yuko nibura yitaye kugezaho by'abaturage naho kuva ngo bazacicikesha abanyarwanda cyangwa se cicikesha bari abanyamakuru ndibaza ko bitazakunda Kizito muzi byamubayeho baramwishe bibwira yuko wenda atazaboneka abandi bari ya urianse tonese baramufunze ariko nyine ngo ko muzoze bacuma barahari karasira baramufunze ejo bundi havutse barabarashi n'ukuri ubu ngubu nta garuriro nibagabanye akarengane naho ubundi nguko mwayivuze bara gatonese arazira yuko ngo yagombaga kutambutsa ikiganiro kijana na Ingabire Day kuri televiziyo ye ariko nagira ngo mabwire yuko Ingabire amanuka mu 2010 yagiye avuga yuko agiye kuvanamo abanyarwanda ubwoba yadusabye twese kuva mu mwobo tugatinyuka ndidukomeza kugira ubwoba kandi koko ndibaza ko abanyarwanda twamwumvise niyo mpamvu nyine bari abakizito bavuze ibyo baririmbye bagomba kuririmba ba idamange bavuga ibyo bagomba kuvuga hanyuma n'abakarasira bose nk'uko nabivuze n'abari abacuma bose n'abandi ntarunduye murabyo TV wa urya mudamu witwa Nibaranyes muri make yane kwirirwa ndondogora ubwo wenda nihaba kandi kabazo ndaza gusubiza ariko muri make yane ibyo ngibyo nabamvuze leta ya FPR kugira ngo irwanye itangazamakuru ntizabishobora aho bigeze ubu ahubwo nuko yahindura umuvuno rwanya akarengane abanyarwanda bahura nabo nako nayo ubwayo akarengane kenshi niyo igateza abanyarwanda ikagabanye cyangwa se ikaranduje burundu ndumva ariyo nzira nabagiramo inama murakoze
murakoze cyane muvandimwe kamayombi kuri ibyo bitekerezo byawe araho uvuze uti abaturage muri iki gihe aho kugira ngo birukankire inzego z'ubutabera cyangwa se birukankire inzego za leta barirukanka gusa bakajya gushaka abanyamakuru bakora ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babashe gutangaza ibitekerezo byabo mpereye kuri icyo kintu mwari mumaze kuvuga reka mbaze Pasteri Laura Bahati uri umukozi w'Imana uri pasteri inshuro nyinshi iyo ikibazo umuntu yahuraga nacyo yajyaga kwiyambaza abitwa abakozi b'Imana ba pasteri kugira ngo babafashe kubasengera ndetse barebe ko icyo kibazo bafite gishobora kuba cyabasha gukemuka ikigaragara hari ibibazo bikomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda by'akarengane gakabije cyane ndetse ujya no kugira icyo ugasanga urundi ruhande leta y'u Rwanda igiye kubishakira mu yindi nyito yo gushaka gupfukirana cyangwa se kubuza abantu kugira icyo bavuga bitwaje amategeko yanditse mu mategeko y'u Rwanda urugero uvuze yitwa ko ari umututsi akagerageza gusobanura ibibazo byabaye mu mateka y'igihugu cyacu ahanda atanga urugero rufatika idamange irya mugwiza Yvonne Karasira Aimable ni bamwe mu bantu baregwa ingengabitekerezo ya genocide kandi bamwe muri abo bantu mvuze babiri n'abandi tuzagira umuntu ashatse yagenda agarukaho bakirukutse iyo genocide yakorewe abatutsi umuntu akaba yakwibaza ukuntu leta y'u Rwanda ishobora gucicikesha abantu bashobora gutanga ibitekerezo byabo ikabagerekaho ikintu gishobora kuba cyarabagizeho ingaruka zikomeye muri abo bantu hari naho usanga bamwe muri bo biyambaza bibiliya bakavuga bagatakamba ariko wajya kureba ku rundi ruhande ugasanga ba bishop ba apotre ba pasteri ba padiri ba musenyeri n'abandi barasa naho bari ku ruhande rwa leta nk'umwe mu basesenguzi cyangwa se nk'umwe mu bayobozi b'amasengero usenga Pasirura Bahati iki kintu cyo kubuza abanyarwanda guhumeka amahwemo aho basigaye batibona nanone mu bakozi b'Imana nibibone no mu nzego za leta na leta ahubwo bakihutira ku baturage bafite izo za chaîne zitangaza ibitekerezo kuri YouTube byo urabivuga wiki pastor
yego ikintu navuga buriya tujye turebera ibintu byose ku rufakiro rwabyo fondation y'ubuyobozi ariko sibyo ko atari ubuyobozi mu Rwanda hariya nta buyobozi buhari hariye hari ubutegetsi afite ubutegetsi normalement bukoresha icyo bita itegeko kandi itegeko ni ntakuka n'ukuryubahiriza ku gahato utaryubahiriza ugahanwa n'abarishyizeho njya kabiri nuko amategeko ari kuri buriya butegetsi ntabwo ari amategeko yishyiriweho n'abaturage kuko inzego z'ubuyobozi cyangwa se inzego za leta ntago ari abaturage ubwazo bazitorera ahubwo nizo zitora ubwazo bikitirirwa abaturage mu buryo nyine bw'abaringa cyangwa se bw'amanyanga kubatekinika noneho bakabategekesha cya gitugu cy'amategeko uko bafite uburenganzira bwo gushyiraho ayo mategeko arengera inyungu za ku gatsiko abaturage rero bakaba victime yo kuba obligé kuba bagomba gukurikiza ibyayo mategeko yanditswe ari mu bitabo ariko atashyizweho n'inyungu z'abaturage ahubwo yashyizweho n'ako gatsiko gashaka gutwaza igitugu b'abaturage buriya tujye dutandukanya gutegeka no kuyobora ni ibintu bitandukanye gutegeka ni kuba dictator ariko kuyobora ni ugufasha abantu mu nzego zitandukanye mu bigenze mutya mu bikore gutya tubyorganize gutya serivisi z'ibintu zikagenda neza ubuyobozi rero muri Afrika nta buhaba muri Afrika hakunze kubayo ubutegetsi ikintu cya mbere ugomba kumenya muvandimwe nuko ubutegetsi bw'i Kigali uko ni state yabivuze bushingiye ku bwoba biriya bintu byose bikoreka guhutaza abaturage abanyamakuru abashaka gushinga amashyaka ya politike kwataka abayobozi inzego z'amadini kwataka abaturage mu byaro kubabuza guhinga ibi n'ibi gukora ibi n'ibi gutanguza imishinga ni biriya byose n'ubwoba nibaza rero ni barinda bategekesha igitugu kingana kuriya bazi ko ari ubutegetsi bukomeye bufite umunwa w'imbunda bufite ubushobozi bwose kuyihe mpamvu bakagombye kuba bahanganye n'abandi banyapolitike bagenzi babo bavuye mu butegetsi bari hanze bakomeye bari babarimo bazi n'amabanga yabo ariko kumva ubutegetsi leta ihangana n'abaturage bari hasi cyane nakwitabanya kujya badakomeye batazwi badafite ubushobozi ubwo aribwo bwose bikagucanga rero nkavuga ni nubwo ikibazo rumbajije hari amaturufu ubutegetsi bw'i Kigali bushingiraho bashobora ayo maturufu kuyakoresha mu kuyaririmba no kuyakorera publicite cyane hirya no hino ayo maturufu akaba ari yashobora kuba yaviramo gutera ubwoba opposition cyangwa se gutera ubwoba amahanga cyangwa se gutera ubwoba uwo ari we wese washaka guhaguruka kuba contre kurwanya systeme y'ubutegetsi bwabo ndagurugye mwibuke mu myaka ya kera yatambutse uhita muri za aneno na nseti gukomeza kugera za 2012 hakunze kuririmbwa habagaho iturufu yakundaga kuvugwa cyane yitwa FDLR muri Congo FDLR yabaye indirimbo kugira ngo babone uko bakomeza gukorera muri Congo no gukora intambara muri Congo za CNDP za M23 n'izindi bibaho opportunity yo kuguma yo kubwa inyungu bari bahafite uribuka rero ko witwa Kikwete yigeze kubivugira muri Oiwa ngira ngo abibwira na bamuseveni baririmba za ADF Naru etse nimbi imitwe ibarwanya kuki mutakwicara ngo mugirane ibiganiro urazi ijambo bamusubije kwa guhubuka na bwa bwoba n'ukuntu byahise bizana umubano mubi hagati ya Tanzania n'u Rwanda mu gihe Museveni nta nicyo yavuze kibi cyangwa se cyagaragaza kurwanya igitekerezo cya Kikwete. Iyo turufu yaratambutse, iturufu rero ikomeye yindi nk'inkingi iyo gucecekesha batavuga rumwe nabo ni iturufu yitwa genocide. Iyo yabaye indirimbo ni nka ya korasi baririmba mu nsengero buri dimanche cyangwa iyo bagiye ku meza y'umwami yokozwa n'amaraso ya Yesu. Ugasanga rero uzashaka wese kuba hari icyo yarwanyaho sisteme y'ubutegetsi bagomba guhita bazana igikangisho cyitwa genocide, gupfobya genocide. Ariko wibuke neza muri ubwo bwoba turi kuvuga na Nisetia bukomojeho, hari indahiro narayumvise kenshi namwe murayizi yuko kuva FPR yafata ubutegetsi yashyizeho indahiro ko buriya itazavaho ngo ubutegetsi bwayo butwarwe n'abandi bantu bari bo bose, siritu cyane cyane ko batagomba ubutegetsi butagomba kuvaho ngo butwarwe n'ikitwa umuhutu. Hari n'igihe bigize kujya bakora indahiro zikavugwa ngo kugira ngo bazafate igihugu bagisubirane bizatwara imyaka 400, abandi bati nibura imyaka 100 basi. Izo ni indahiro z'abantu. Niyo mpamvu nka bariya bayingabire rero bagerageje kuza bakavuga ntabwo bababonera muri yangre yo kuba ari Abanyarwanda nabo bafite uburenganzira ku gihugu cyabo cyangwa se ijambo, bahita bababonera muri yangre yo kuvuga ngo aba barapfobya genocide cyangwa se mu buryo bw'ibanga barashaka kugarura ubutegetsi bw'abahutu. Nibajya muri abo banyamakuru bakorera kuri za YouTube bose na buriya bazakoresha iyo turufu gupfobya genocide, ariko utibagirwa ko batazabura no kureba n'amasura yabo. Ese aba bantu bari kurwanya bari guhora bajya mu baturage n'abantu ki? Abifate nk'aho ari uburyo bwo gukangurira abaturage kuzazana imigumuko bakabangisha sisteme ya bwa butegetsi. Ibyo nabyo birimo rero ku bayobozi b'amadini. Igihugu cy'u Rwanda cyagize ibyago, reka mbabwire ibyago cyagize. Cyinjiriwe n'abitwa abakozi b'Imana ariko ari amasegaryana. Bibiliya ibita amasegaryana, amabingira y'inkazi. Cyabuze abakozi b'Imana bazima bafite igikundiro cy'Imana, bafite ubwiza bw'Imana, banyurwa n'uko bari, badashaka icyubahiro, badashaka n'inyungu za abiyita abakozi b'Imana mu iyobokamana ry'amadini mu Rwanda bakoze amanyanga muri iyi myaka 27 kandi ubwo ngo bari bavuye hanze bahungutse. FPR nayo ubwayo ibaca amazi iravuga iti abangaba ahubwo tubinjiremo nabo tubatekinike twebwe tubayobore tubashyireho amategeko bagomba kugenderaho n'amadini yabo tuyayobore mu ibanga. Kuvertire n'abakozi b'Imana ariko inside imbere baragendera mu mabwiriza ya RPF. Bivuze ngo rero abaturage ni ba victime, ni bya jambo rivuga ngo aho inzovu zirwanira ubwatsi nibwo buhatikirira. Abaturage ntibazi iyo bava n'iyo bajya, bizeye inzego zibiri, bizeye leta, bizera n'amadini. Kuri ruhande leta irashyiraho sisteme y'igitugu ibakandamiza, urundi ruhande bakirukira mu nsengero ngo bagiye kwiyambaza abakozi b'Imana. Kandi ba bakozi b'Imana bizera nabo n'ibikoresho bya leta muri sisteme imwe mu buryo bwo gushyiraho igitugu muri ba baturage no kubakisha hirya no hino. Abaturage rero babuze ubuhungiro, ariko ibyo byose rero biberaho kugira ngo bisohoze ubuhanuzi narabibabwiye ngo icyaha gikomeye ni ukwimura Imana abantu bakimika ibigirwamana. Bibiliya iravuga ngo mujye mumbabarira mu biganiro byanyu bya politiki nzajya nshyiramo Imana cyane kuko niyo domaine yanjye. Bibiliya iravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha umwana w'umuntu. Ndangiza rero ntizimbye mu mata. Hari imyaka yabayeho hafi 90% y'abaturage b'abanyarwanda baramya
FPR barayisenga barayizamura bayibona nk'umucunguzi n'umukiza wabo n'umuremyi wabo Imana ishyirwa ku ruhande. Muri iyo myaka habaho uko abandi banyarwanda bitwa ngo ni abakristo bajya mu madini bafata bitwa ba apotre, bitwa ba bishop, bitwa ba profete, barabazamura mu rwego rwo hejuru babagira izindi mana zabo, barabaramya, barabahimbaza, babagira ibitangaza. Ya mana nyakuri yabahaye iyo opportunity yo gutaha mu gihugu bayishyira ku ruhande, kuko rero Imana idashobora gutakaza icyubahiro cyayo. Ubu ni igihe cy'uko ari igihe cya kabiri cy'uko ibintu byose bigenda ku muteremuko bimanuka kugeza ubwo bizagwa mu maka. Icyo gihe rero Imana izagarura icyubahiro cyayo mu bihe bizaza. Ariko this moment abanyamakuru nirwo rwego rwagafashije abaturage baribeshya rero yuko ubutegetsi bw'ikigali igihugu n'inzego za leta abaturage babifite mu ijambo. No, siko bikimeze. Ubu bintu byose biri under control ya FPR. Udashaka kumva ibyo FPR itegetse n'ibyo ishaka gukora byaba byica abaturage cyangwa se bibakiza, gusa bipfa kuba bizana inyungu za ku gatsiko. Uza byitambikamo wese bari abajama bari tayari kumurwanya, bazamurwanya. Uko niko system y'ubutegetsi bwa Afrika imeze. Rero dusabira Imana rwose ibatabare, ibahumura amaso, ya baberekeza imitima kuri yo, bihane, bakizwe. Kandi haracyariho uburyo bwo kubikosora, babishatse babikosora, ariko ntibizakosoka ahubwo bizarushaho kuba bibi kugira ngo Imana isoze ubuhanuzi. Icyo nicyo nagusubiza muvandimwe Benwa ku bibazo mbajije. Sinshaka kwizimba mu magambo, natwara umwanya dukomeze twumve n'ibitekerezo by'abandi.
Yakoze cyane Pasteri Laura Bahati kuri iyi ngingo irebana na n'itangazamakuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku ruhande rw'iyobokamana, uko mwe mubibona n'uko mubyumva. Eka wenda mbaze kuko iyi ngingo n'ubashaka ko tuyisoza tugafata iyindi, hari uwaba afite icyo ashaka kongera kuri ibi cyangwa dusimbuke gatoya dufata indi ngingo ya kabiri? Okay, ndumva mwese mumaze kunyurwa, nta uri bwongereho ikibazo ku byo tumaze kuganira ku byerekeye itangazamakuru. Rero tubaye nk'ababisimbuka gatoya, tugiye muri politiki y'Ubufaransa n'u Rwanda. Mu by'ukuri kuri iyi ngingo abantu benshi nibaza yuko bashobora kuba bamaze igihe kinini babitekerezaho, babyibazaho, ndetse bashobora no kuba bafite ibyo bashobora kuba babivugaho. Igihugu cy'u Rwanda n'Ubufaransa ni ibihugu bibiri byakomeje kugirana amakimbirane ashingiye kuba igihugu cy'Ubufaransa cyaragize uruhare rwo kuba cyarakoranye na leta yavuyeho, ndavuga leta yahoze iyoborwa na Perezida Habyarimana. Iyo mibanire n'imigenderanire yatumye nyuma haza kuvuka urwikekwe aho leta ya FPR Inkotanyi ifatiye ubutegetsi, igihugu cy'Ubufaransa gitangira kurebwa ayingwe, ndetse leta y'Ubufaransa itangira gukora iperereza ku ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana ndetse na Perezida w'u Burundi, kubera impamvu z'igikorwa nyirizina kiswe ikiterabwoba ndetse n'abaturage b'Ubufaransa bari muri iyo ndege. Leta y'u Rwanda nayo yashyizeho gahunda yayo yo gukora iperereza no gushyiraho gahunda yo gushaka kumenya uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Raporo zagiye zisohoka zitandukanye, ndetse u Rwanda nyirango rwakoze raporo ebyiri, yitiriwe raporo yitiriwe Mucyo n'indi raporo nza kwibuka neza bwo anise turaza kunyibutsa cyangwa bagenzi banjye tuza kuba turi kumwe muri ikiganiro. Izo raporo zirakorwa zigaragaza ko mu by'ukuri Abanyarwanda bafite uruhare, ababishwe Ubufaransa bufite uruhare mu mpfu zabo. Si ibyo gusa, Ubufaransa nabwo bwagiye bukora gahunda zitandukanye zishakisha ukuntu habaho urubanza rwo kuburanisha abagize uruhare mu ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Ariko ibyo byose nubwo byagiye bibaho, Abanyarwanda bategereje kumenya mu by'ukuri impamvu y'ihanurwa ry'iya ndege, icyo twaje kubona muri ibyo ngibyo abanyarwanda bari biteze nimo za marira yashoboraga kuva mu iperereza ryakozwe na leta y'u Rwanda aho byumvikanaga yuko leta y'u Faransa ihamwa na raporo y'u Rwanda yabashije gukorwa ahangaha ndagira ngo nibutse abadukurikiye yuko abantu bagize uruhare muri ya genocide bamwe barahanwe abandi barashakishwa ariko kwibaza yuko igihugu cy'ubufaransa gishobora kuba leta y'u Rwanda yaragitunze urutoki kubera iyo mpamvu uyu munsi tukaba tudashobora kumenya yuko ababigizemo uruhare nk'uko izi raporo za mucyo zabitangaje uyu munsi nihabe hariho ikintu cyo kuvuga ngo abacitse kuri iryo cumu rya genocide yakorewe abatutsi bakaba batarabashije kubona izo mpozamarira nk'uko bikwiye leta y'u Rwanda ikaba yararuciye ikarumira iyo dosiye Faransa ho dosiye y'indege umuntu yavuga yuko itararangira kuko iracyari mu manzi iracyari mu nkiko aho umuntu akareba rero kuva icyo gihe leta y'u Rwanda imaze kugirana ibibazo na inshingiye mvuga ambasade y'u Faransa yarafunzwe imaze gufungwa habaho igihe kinini mu byukuri iyo ambasade itarafungurwa ku buryo yakoreraga mu ambasade y'Ababiligi si byo gusa hakurikiyeho no gusenya inzu yitiriwe inzu mberabyombi yari yubatse mu mujyi wa Kigali ngira ngo ababyibuka hafi ya rompo ya Kigali ni inzu yari ndangamurage cyangwa se ndangamuco yari irimo za biblioteki hari harimo ibintu bitandukanye ariko iyo nzu yaje gusenywa na leta y'u Rwanda mu buryo budasobanutse byagaragara ko amateka y'u Rwanda n'Ubufaransa ari mazima burundu ku ngoma rero y'ejo bundi aho perezida Macron afatiye ubutegetsi umubano wabaye nk'ushaka kongera kuzahuka ndetse ubu tuvuga nihuse ambasade yarafunguwe inzu ndangamurage y'abafaransa n'u Rwanda irafungurwa shyirwa kimihururanyira ngo si ibyo gusa Macron yabashije kuza mu yabashije kuza mu Rwanda ndetse si nawe wenyine kuko da perezida Sarkozy yigeze kuza mu Rwanda umubano utangira kuza gutyo haza kuzamo ikintu kimeze nko kubana kudasanzwe uyu munsi rero turimo tuvuga ibingibi nihuse nagiye mu magambo menshi kugira ngo bagenzi banjye nasaga n'ubategurira kugira ngo mugende mwumva ikibazo ko giteye n'uko gahunda zimeze ntabwo mpagaze ahangaha kugira ngo nenge umubano ndahangaha gusa kugira ngo nanashime niba byanashoboka umubano igomba kubaho hirya no hino igihugu cy'u Rwanda kikabana n'ibindi bihugu nicyo twifuriza igihugu cyacu ariko noneho hari n'ibintu biba binakwiye no gusobanuka leta y'u Rwanda ikaba yasobanura neza yuko ziriya raporo yari yarashyizeho ndetse n'uruhare rw'abafaransa ko babihagaritse kubera inyungu z'abanyarwanda cyangwa se inyungu z'ibihugu byombi ndetse ko ibyo bintu by'ukuri bitazongera no kugaruka uyu munsi tuvuga ibingibi mu Rwanda hari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubufaransa wagiye mu nama tugeze kuvugaho mu ncamake tuza kugarukaho yahuje ibihugu yahuje abayobozi batandukanye barimo abo bubanyi n'amahanga b'ibihugu by'i Burayi ndetse n'ibyo muri Afurika inama yatangiye uyu munsi inama ubundi yagombaga kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri ariko iza gusubikwa kubera ibibazo bya covid abantu twese tuzi uyu munsi rero nubwo iyo nama yafunguwe minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'ubufaransa yitwa Jean-Yves Rodrier ari mu Rwanda ejo nanone hari undi minisitiri w'ubufaransa ushinzwe ubucuruzi mpuzamahanga yitwa Franca Reister nawe ategerejwe i Kigali ejo ku itariki 26 uyu muntu azaba ajyanye n'abantu batandukanye muri iki gihugu ndetse azakirwa n'abandi bagenzi be mu Rwanda ba minisitiri nkawe bazayiga imishinga ikomeye yo gukora Anicete Karege urumwe mu bantu bamaze igihe muri iki gihugu cy'ubufaransa uranahatuye ubu mubano w'ubufaransa n'u Rwanda ni umubano umuntu yavuga yuko ugiye gukuraho amateka mabi cyangwa hari ibindi bishobora kuzavuka nyuma bya politike bidasobanutse ndetse harimo nabibaza yuko uyu mubano ushobora kuzagira ahantu ukaba habamo no kuba habamo kurengera ku buryo abantu bakora politike muri bihugu by'u Faransa batangira no kubangamirwa. Anise tijabo ni ryawe.
Urakoze cyane Benoît udukoreye introduction ihagije kandi igira ngo buri wese uretse ko ari n'ikibazo twakunze gukurikirana cyane ariko ni introduction iduha isura y'ikibazo ko kimeze ko konsubiza wenda reka banze nsuhuza umuvandimwe uri mu Rwanda unyandikiye arambwira ati abo ashimara diteme ko ikomeje kubavuganira anongeraho ati kandi mumenye yuko mwubaka imitima ya benshi ndamushoboje rero cyane kandi ndamushoboje ngo nawe azajya akomeza tubwire uko bimeze kuko nibyo tuvugaho nibyo tuba twamenye twabwiwe n'abantu nkawe bari mu Rwanda. Arakoze cyane. Kuri icyo kibazo rero cy'u Rwanda n'Ubufaransa ikibazo ngira ngo intandaro ni ukubera intambara FPR ya rwanye na Leta y'u Rwanda yari iriho icyo gihe ikaza gusozwa nabi ndetse n'indege ya Perezida Habyarimana ihanuwe kandi twarinjiye mu gihe cy'amahoro amahoro kuko wenda bari bagishyamiranye cyane ariko nibura amahoro yari yasinywe hasigaye kuyashyira mu bikorwa gusa guhanura indege ya Habyarimana nibute yuko nyuma yuko FPR ifashe ubutegetsi yakomeje kubyigamba kenshi cyane kenshi wenda Benoît urabizi kundenza kuko wari Kigali nyine wenda mu nzego zarushaga amakuru aho narindi ariko nanjye narabyumvise abantu babyigamba batangiye kubihakana ruko umugabo witwa Jean Louis Brugier yarasohoye inyandiko zo gufata bamwe mu bakekwagaho guhanura iyo ndege mu mwaka w'2006 ngira ngo icyakurikiyeho rero nuko barakaye Perezida Kagame ararakara cyane arangije umubano barawuhagarika n'u Rwanda n'Ubufaransa kugira ngo berekane ko batishimye. Hakurikiraho n'ama raporo wahoze uvuga hari raporo Mucyo, raporo Mutsinzi n'izejo bundi ngira ngo biza kurangira rero n'icyo kibazo kinarimo cyane ubutegetsi bw'Ubufaransa bugiye gupfukama nanone bitewe n'amarobi aturuka hirya no hino baza gusa idosiye y'abantu baregwaga icyo cyaha cyo guhanura indege Habyarimana kandi nibutse yuko si Perezida Habyarimana wenda na Perezida w'u Burundi yari arimo n'abana suite yabo ariko aho igifaransa Ubufaransa bwinjiriragamo cyane nuko likipaje y'iyo ndege abapilote bari Abafaransa ikabyumvikana ko imiryango yabo yagombaga gusaba ubutabera. Kuva aho Perezida Sarkozy afatiye ubutegetsi mu mwaka w'2007 Ubufaransa bwahinduye uko bwakoraga ndetse n'indosiye buyisubiramo bahereye kuri ya maraporo ngo bashinja jenoside kugira uruhare muri jenoside batangira kubigenza ukundi nibwo mwumvise umugabo witwa Marc Trévidic wari wasimbuye Jean Louis Brugier yagiye i Kigali bikarangira atanze raporo yuko ibyo mugenzi we wamubanjirije yari yakoze bitari byo. Gusa nibutse ko urubanza rutarangiye ko ntabwo bavuze ko abo bantu bababereye ahubwo bavuze yuko nta bimenyetso bigaragara cyane byo kuba pariki yajyana ikirego mu rukiko bigaragaza nanone yuko mu by'ukuri muri iyi si ubutabera bugengwa na politiki niba no muri bihugu by'ibihanganye nk'Ubufaransa ubutabera bukoreshwa mbese n'inyungu za politiki nawe urabyumva wenda mu gihe kiri imbere nta uzamenya ubutegetsi niwa bwahinduka cyangwa se hakaboneka ibindi bimenyetso bituma noneho bagenda bakavuga bati niba Marc Trévidic yaravuze yuko yiviriye i Kigali akabona ko ibimenyetso yabonye bidahagije kugira ngo abe yajyana abantu mu rukiko ashobora kuzaboneka ibindi bimenyetso wenda bigatangwa simbizi ariko kugeza ubu ngubu hariho inyungu za politiki inyungu za diplomasi noneho ya malobi yakoresheje Sarkozy ubu ngubu ejo bundi yakoresheje Macron nabona uko bimeze bari mu kwezi kwa buki bahoze uvuga Jean-Yves Le Drian ko ari i Kigali ari mu nama ihuza ngo turi buvuga ariko mu kanya abayobozi abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bakomoka mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'i Burayi n'abakomoka mu muryango ubumwe bwa Afrika. Ubwo rero noneho akabanuriya Frank Riester ugiye kujyayo mu nyungu z'ubucuruzi. Aha rero niho wenda umuntu yaza kureba, ariko tuzabigarukaho tumaze kumenya icyavuye muri urwo ruzinduko, ariko agiye kujyana n'abashoramari. Umuntu yanavuga ati nta nubwo ari bibi ku gihugu cyacu kigira abashoramari baturutse mu Bufaransa, Bufaransa kamere ni igihugu gikomeye, ni igihugu gifite abantu benshi bashobora gushora imari, bafite inganda nyinshi. Tuzareba wenda izo bazahitamo kugira ngo zikorane n'u Rwanda. Habonetse ibicuruzwa bijya gucuruzwa mu Rwanda cyane, byaba byiza. Urabona bafite ibintu by'amadivayi meza cyane, hari ibintu by'amafromage, hari n'ibindi bintu uziko bakora n'amamodoka ndetse n'indege, ariko ni ibintu binyuranye bishobora kujya gucuruzwa mu Rwanda. Ibyo gushora imari gusa bwo n'inganda niho ufite ikibazo cyane, kuko inganda burya zisaba ibintu tutaragira by'ibanze, cyane cyane umuriro w'amashanyarazi utahagije iwacu. Yaba twari dufite umuriro w'amashanyarazi uhagije, nkeka yuko wenda bagenda bakainvestisayo, twagira n'amahirwe ubushomeri buri iwacu bukagabanuka, bagaha abana b'u Rwanda akazi, byaba ari byiza cyane. Ariko ibyo by'ibanze ntabyo turabona. Keka rero niba bazajyana na Areva, mwumvise yuko bafite mu minsi ishize bavugaga ibintu byo kubaka energie nucléaire, hari n'ikigo bashyizeho kibishinzwe. Niba na Areva rero izamanuka ikajya kubafasha kubaka izo mbaraga zikomoka kuri energie nucléaire, ntabwo mbizi, tuzabimenya mu minsi iri imbere. Umuntu rero yavuga ati twakwishimira yuko rwose ibihugu byose ibihugu bibana neza, kuko abaturage bashobora kuhungukira bakabona akazi. N'abafite ibyo bacuruza mu Rwanda wenda nubwo atari benshi cyane, ariko nk'abari abasi n'abafite utuntu bakora bakabayibonera isoko ihinahaga, ntabwo ari bibi umuntu yabyishimira. Ariko nanone ikibabaje kirimo ni uko kugira ngo izo nyungu zigerweho bagomba kwirengagiza ubutabera bugomba guhabwa abantu bagizweho n'ingaruka na buriya bwicanyi bwakozwe na FPR. Ntabwo ari n'indi by'indege gusa, hari abantu benshi bagiye bicwa kandi Bufaransa bwagombye kuba bigiye kurengera inyungu z'abaturage babwo, bagombye kuzamura ijwi, ariko bahisemo guceceka barabihorera batabapfuye barapfuye. Reka turebe inyungu z'ibihugu za diplomasi na politiki. Ndumva aricyo nabivuga, ahubwo tuzareba wenda nyuma y'uruzinduko rwa Frank Riester ikizavamo, tuzagaruka wenda mu kiganiro cyacu cy'icyumweru gitaha. Ariko nubwo umuntu yakwishimira ibyo bintu, birababaje kubona biba odetirima y'ubutabera bwagombye guhabwa ababusabye. Abonye babanje kuzana ibintu nk'ibyo ngibyohoza bivuga simbisubiramo byose, ariko hari naho babajijisha hahozeho Centre Culturel Franco-Rwandais iriya yari hafi ya rond-point ya hafi ya Hotel de Mille Collines, bayivanyeho nyine kubera icyo gihe Kagame ngo yari yarakaye nakoze ikibanza ngo agiye kubyariza ngo ni investors, niko avuga. Ejo bundi ibyo bashyizeho ntabwo ari Centre Culturel Franco-Rwandais, noneho ni Centre Culturel Francophone. Urumva ngo babijyanye muri wa muryango ubu ngubu uyoborwa na mushiki wabo, ntabwo bikiri hagati y'ibihugu byombi gusa, ni hagati y'u Rwanda na Francophone yose. No kujijisha ariko n'ubundi ntabwo itandukanyirizo ari nini cyane. Reka rero no kwizimba mu magambo n'abagenzi banjye, wenda bagira icyo bavuga kuri icyo kibazo, kugira ngo ibihugu bibane agomba kwirangagizwa n'abagomba guhabwa ubutabera. Murakoze Benoit.
Ndakoze muvandimwe Nishiki Karege ku busesenguzi bwiza bwumvikana neza. Reka noneho ngaruke ku muvandimwe Edouard Kamayombi. Bwana Edouard, ntabwo uri mushya cyane kuba muri ibi bibazo cyangwa se kumva politiki y'u Rwanda n'amahanga, by'umwihariko kubera ko wabaye mu Budage, ni hafi cyane y'Ubufaransa. Nkaba nzi neza yuko ushobora kuba ukurikiranira hafi iby'izi politiki, cyane cyane by'umwihariko Ubufaransa n'u Rwanda. None muvandimwe Kamayombi, iyo witegereje ukuntu u Rwanda rwaciye Igifaransa, ukitegereza ukuntu igihugu cyacu kugeza na n'iyi saha urebye ururimi rw'Igifaransa rusa naho rwose rwateshejwe agaciro no mu mashuri hirya no hino, ariko iyo babivuga buhoro buhoro umva bakubwira yuko bagiye kongera kubigarura ariko nabwo ugakurikira ugasanga iyo gahunda iracyari ndende cyane sinzi niba abari imibare ya FPR kugira ngo ikomeze ikurikirane hafi ibibazo by'abafaransa nayo sibyo gusa iyo witegereje ukuntu ubufaransa bwahise bubona kuri uyu muryango wa Francophonie ugomba kuyoborwa n'u Rwanda birengagije ikibazo uko nyirizina cyari giteye ndavuga ukuntu igihugu cyacu cyagiye mu muryango wa Commonwealth aho uwo muryango uyemeye gukorana n'u Rwanda ndetse ishingiye ku byo nari ntangiye kuvuga by'uko u Rwanda rwari rumaze kwamagana igifaransa ariko Perezida Macron afata icyemezo cyo gushyigikira ndetse no gukora umuntu yawura no kuvuga kwa lobbying yakoze kugira ngo u Rwanda rwemere ko rwakwinjira kuri uriya mwanya ndetse baza no kugeza aho biteza amakimbirane yatarakwiye hagati ya Canada n'u Faransa yuko finaloma u Rwanda ruza guhabwa uriya mwanya ukabuyobowe na Louise Mushikiwabo nubwo byagiye bigaragara ko Mushikiwabo ashakisha abantu bashobora kuzajya bajya kwigisha igifaransa mu Rwanda ariko nibaza ko izo atari inshingano z'umuyobozi w'umuryango wa Francophonie none rero reka tugaruke uyu munsi turimo turabona politiki hagati y'u Faransa igenda igaruka ndetse hariho n'abavuga yuko ku Rwanda rwaragiye muri Mozambique kujya kurwana na biriya byihebe biri muri biriya bice bya Mozambique byaba byarakomotse ku busabe bwa perezida w'u Faransa imbere ya Kagame ibyo nibikunze kuvugwa ariko perezida w'u Faransa yarabihakanye ndetse n'u Rwanda rurabihakana ariko hari abakunze kubivuga yuko ibyo bishoboka kubera inyungu z'u Faransa byari muri kare ya gace uyu munsi rero turagenda tubona yuko u Faransa burimo bwinjira mu Rwanda ariko ukabona ko u Rwanda narwo rusa naho rwigengesera ndetse ukabona ntirushaka kurekura ibi nayo wa Johannesette nubwo atabigarutseho abantu bakavuga yuko ndetse byaba na ngombwa yuko hashobora kuzaba izindi mbaraga u Faransa bushobora gukoresha muri bihugu bya Europe gusa n'abacecekesha abanenga ubutegetsi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda nk'umwe rero mu bantu bagiye bakurikira ziriya politike z'u Rwanda n'uyu munsi urazikurikira utekereza yuko umubano w'u Faransa n'u Rwanda nubwo twifuza ko ukwiye kubaho ushobora kuba imwe nanone mu zindi mbogamizi ku Banyarwanda muri kwa kwishyira kwizana kwifuza bwana kama yombi
murakoze nanone Anicetti abidevelopye neza avuga yuko ubutabera bushobora bw'abanyarwanda bushobora kwirengagizwa ngo rero icyo ngicyo cyonyine kiragaragaza yuko ura mubano utari mu nyungu z'abanyarwanda nubwo wende yavuze ati bagiranye umubano bakagira industry bashinga yo ibikorwa bijana n'ubukungu ari utuvungunyukira twaje turugwira abanyarwanda ariko nanone akarengane bagashize iruhande urumva ko umubano utavuga ko uri mu nyungu z'abanyarwanda wenda kubijana n'u Faransa navuga wenda yuko abafaransa wenda bashobora kuba ari inyungu z'abafaransa nyine zibarangaje imbere kuko mu by'ukuri abanyaburaya twavuga yuko maturite politike bayigezeho baratuzunguza uko bishakiye ariko nyine bakatuzunguza bitewe n'uko natwe ariko tumeze wenda ni za spekulasiyon ngiye kuvuga ariko amakuru ngenda ngurukirana nuko u Faransa nabwo butorohewe muri Afrique de l'Ouest abo muri Afrique de l'Ouest mbona bameze nk'aho bashaka kwinugushura u Faransa hari kiriya kibazo cya France CFA hari kibazo cya base militaire z'abafaransa zirimo abira bihugu abanyafrika de l'Ouest bashaka kwinugushura ngo birumvikana ko u Faransa wenda gushobora kuba unashaka ukavuga ati okay ubwo turi gutakaza imbaraga hariya reka turebe ahandi twashinga imizi ngo wenda bakaba banashaka nyine abayobozi bari responsable nka ba Kagame naira FPR bakayifashisha mu kugira ngo barebe ko bakongera niba ikirenge ikivuye muri Afrika du West niba bagishinge muri Afrika Centrale na Afrika de l'Est voire même niyo hepfo nyine ahagana muri za Mozambique aho batangiye gufasha u Fransa mu mishinga yabo iriyo iri muri Mozambique kubijyana n'abanyarwanda rero nibaza ko twebwe tubihomberamo ariko nanone ngaruke kuri ya maturité politique y'abanyarwanda tugomba kugerageza kureba uburyo twayizamura ndibuka yuko mu gihe cy'intambara na nyuma yaho mwabivuzeho igihe Brigade yatangira yasoraga gizoge zijya manda d'arrêt sociologie y'abanyarwanda navuga murabizi ko turimo amoko nibura atatu ibuka yuko mu gihe cyashize abitwa abahutu bumvaga yuko u Fransa rwose aricyo gihugu gishora nibura kuzatuma irango ya FPR ibohoka ndetse abatutsi nabo hari ukuntu bavata FPR rwose niyo ije kutuvanaho akarengane twari tumaze imyaka ije kudufasha nyine kugira ngo nibura natwe twisanzure mu gihugu noneho abacitse ku icumu nyine noneho bakayibyina bayishenga yuko yaje kubatabara ugurumva iyo niyo shema abanyarwanda muri ya immaturité politique tusanganwe rimwe na rimwe wenda nayo tutavuga ngo nayifite ahikomoka burya abanyarwanda dufite ibikomere nk'uko dukunze kubivuga ibyo bikomere bituma tudatekereza ngo ducukumbure ariko aho bigeze muri iki gihe abanyarwanda twagombye kumenya yuko nta kindi gihugu kizaza kutuvana mu karengane turimo twebwe abanyarwanda twenyine ni twebwe tugomba kumenya ikibazo dufite ni ikihe umwanzi dufite ni uwuhe noneho tugashira imbaraga hamwe kugira ngo tumwinugushure FPR rero kuba yarongeye kutsura umubano n'u Fransa ntabwo ari mu nyungu z'abaturage ntabwo ari mu nyungu z'abatutsi ntabwo ari mu nyungu z'abahutu ntabwo ari mu nyungu z'abatwa muri rusange ntabwo ari mu nyungu z'abanyarwanda kubera izo mpamvu rero byagombye kutubera isomo kugira ngo turebe uburyo twashyira imbaraga hamwe twivaneho iriya nguyi muri makeya ni uko nguko njyewe naba mbivuze nkibaza yuko kongera gutsura umubano kwagombye kutubera isomo kukatwereka yuko bya birego FPR yabaga iri gushinja abafaransa bidafite ishingiro kuko yaba byari bifite ishingiro koko ntabwo bagombye kwemerera u Fransa kongera kuza gukora kongera kuzana umubano umuntu yavuga utazira amakemwa nk'aho ibirego baregaga u Fransa byavuyeho ako ngako ni agasuzuguro basuzugura abanyarwanda guhora batubeshya natwe tukabyekiriza ubwo rero niyo mpamvu nge navuga nti ni ngombwa yuko abanyarwanda twese dushyira hamwe tukagerageza kureba ikibazo dufite ni ikihe komeza kwibeshya twitana ba mwana dutekereza bufi ahubwo tugerageze ducukumbure tumenye neza ikibazo cyacu ni ikihe kandi ndabona ko cyatangiye kugaragara ikibazo cyacu ni akarengane kari mu Rwanda kadafite umuntu n'umwe gasimbuka kuko turi mu moko atatu hari mu Rwanda nta n'umwe OSPR itarenganya murabona twahoze tubivuga ba journaliste barimo bafungwa bari abaturage ba Kangondo basenyerwa ntabwo bavangura ngo uyu ubwoko ahubwo baragenda bakubita hasi ikigaragaza ko nawo karengane gaturuka kuri leta ya FPL muribuka yuko na Perezida Kagame ubwo yarivugiye ati atahanda ahubwo bazana carte blanche igaterwa n'abantu barimo bose ubwo rero izo mvugo ngizo ngizo ni zigaragaza yuko nta kintu kizima twiteze kwa buriya ubutegetsi bwa FPL muri make ya ntavuze menshi nuko abanyarwanda tuva mu bujiji abanyarwanda tuva mu muteto ngo twibwire ngo bariya ngo bashikigice iki gicici ngo bariya ngo bashikigikindi oya akarengane nakacu twese idushaka uburyo kivanamo niho tuzumva twiyizeye ndetse tunasigira abana bacu n'abuzukuru u Rwanda ruzira akarengane naho undi bikomeje kuriya na bari abakagame ubwabo bumva yuko ari bihangange ejo nti u Rwanda rukomeje kuba mu karengane kameze kuriya bamenye neza yuko abana babo bishobora kuzabagiraho ingaruka bitagize ingaruka ku bana babo bishobora no kuzagira kubuzukuru babo mwambaje ati muhano muri Norvege byifashe gute ibyo musoma n'ukuri hano uhabyariye umwana ubuzi neza ko azaba mu iki gihugu neza n'umwuzukuru n'abuzukuruza nta ngorane bazahura nazo bitewe na system politique system sociale yabo imeze neza ukore iyo garanti iyo twifuza guzasigira urubyaro rwacu muri make n'abandeke aho ngaho uri amubano w'u Rwanda n'u Faransa ntabwo ari mu nyungu z'abaturage twegwe abaturage nitwe tugomba kumenya aho inyungu zacu tuzazishakira voilà muri make ni ibintu byo nabamvuze murakoze
koze cyane muvandimwe Kamayombi ubwo ibitekerezo byawe birumvikana reka noneho tudatinze tuzamuke tujye kubaza umuvandimwe bwana Pasteri Laura Bahati wumvise umuvandimwe Kamayombi ati abanyarwanda mukwiye gumuka mukwiye kumureba mukamenya ikibazo mufite mu rwego rwa politike hari abantu bamwe mu bwoko bw'abanyarwanda bavuga bati abafaransa bazaturwanaho bazatukiza bazatugeza kuri ibi ngibi atariko rimwe na rimwe mujye munasoma mumenye ikibatandukanya mumenye ikikwiye kubahuza
nanjye ntabwo ndi kumwumva
mavuyeho
ashobora kuba avuyeho
barebe uko bamusubizaho
bo ubanza
barebe mu buhanga bw'ibyuma uko bigenze
muranyumva ku muri radio neza ni seti
eh ndovuga rutse noneho nari ndimo gusaba ko wadushyira karire ubwo wone twakomeza
mumbabarire na sinzi ikibazo kivutse mita numva mvuye muri studio ariko noneho ndagarutse nari ndimo rero nshaka kuvugana na Pasteri Laura nshaka kumubaza nyine ikibazo nyirizina kuko umuvandimwe Kamayombi yarabaye nkugaruka ku kibazo gidutandukanya aho abanyarwanda bamwe bavuga ati twebwe rwose iyo twitegereje ubufaransa buduhagazeho kandi buzaturwanirira ku rundi ruhande n'abandi bakavuga bati FP yaradukijije izaturwanirira reka noneho mbaze ikibazo nyirizina nihuta cyane ntatinze Pasteri Laura Bahati iyo witegereje cyangwa se wenda uzanafata akanya ko gusoma ariko ndatekereza yuko ushobora kuba baranyujijemo amaso raporo mucyo na raporo mutsinzi zagiye zigaruka ku ruhare rw'ubufaransa muri genocide wakorewe abatutsi mu Rwanda aho u Rwanda rushinja ikino gihugu nkuyemo cyangwa se ubufaransa gukora genocide cyangwa se kugira uruhare muri genocide abatutsi bari mu Rwanda bemera ko FPL yabarwanyeho aho bari bakavuga bati mu byukuri ireta iratuvuganira kare nibyo uyu munsi iyo tugiye kubona tukabona ubutegetsi bw'ubufaransa buje mu Rwanda babashyiriyeho tapirouge barambutse baragiye bakoranya amasezerano y'ubucuruzi n'ibindi byose ariko ibyo leta y'u Rwanda yashinje bano bantu nta kintu bivuga ikicecekera urumwe rero mu banyarwanda mu byukuri umuntu yavuga yuko yakuye kubaza kino kibazo kuko nacyo ni kimwe mu bintu gishobora kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge. Abanyepolitike baraza bagasiga baduteje ibibazo. Uyu munsi abatutsi bo mu Rwanda bari bazi wenda ko bashobora kubona impoza marira cyangwa se umunsi umwe nibura ubufaransa buvuze ngo mutubabarire. Na n'uyu munsi iryo jambo kubabarira no gusaba imbabazi ntiryabayeho. Ariko se kuki Leta y'u Rwanda yitavuga iti twarakosheje kuko twabeshye ubufaransa mu maraporo twakoze twabikoze kubera politiki ariko ubufaransa burarengana. Iki kintu cy'uko abanyarwanda bahora bisanga bakoreshwa politike mu nyungu z'abanyepolitike twebwe tugakomeza aho ngaho tugakomeza kuramya tugakomeza mu myigaragambyo kwamagana cyangwa yo gushima urabivugaho iki Pasteur Rabat?
Icyo nabivugaho ni kimwe nuko uko twagiye tubivuga mu biganiro byatambutse ntabwo ubutegetsi cyangwa se Leta guverinema iri muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ntabwo iri mu maboko y'abaturage, ahubwo abaturage bari mu maboko ya Leta cyangwa se bari mu maboko y'ishyaka FPR. Kora byose yaba ari ukubakinisha muzunga, yaba ari ukubatwaza igitugu, yaba ari ukubica, yaba ari ukubakiza, nuko abaturage byose bagomba kuvuga bati ndiyo afande turemeye muragahoraho murakarama. Ko niko ibintu bimeze kuko igihugu ntikiri mu maboko y'abaturage, ikihugu kiri mu maboko y'agatsiko k'ishyaka riri ku butegetsi. Icyo ni kimwe. Hari ijambo uyu muvandimwe avuze kwishyira hamwe abantu ntibategereze yuko agakiza kabo kazaturuka bihugu by'amahanga, bajya baca umugani bati akimuhana kazi imvura ihise. Buriya hari ibintu bibiri, ibihugu byinshi byatwawe byayobowe n'ubutegetsi bw'ubunyagitugu kandi murabizi yuko dictatorship nyinshi iri ku mugabane wa Afrika no mu gace kamwe k'Aziya petetre na Amerika Latine. Ibihugu bikennye nibyo bibamo unyagitugu cyane. Ariko abishakagamwe ibisubizo byo kwikiza izo ngoma z'igitugu n'abaturage ubwabo nibo bishakamwe ibisubizo byo kwibohora, kwirenganura, kwikura mu bunyagitugu baba barimo bo bakandamiza. Nibaza yuko nge niko ntekereza swate na nise taranyunganira cyangwa se namwe nimba mu banyarwanda bataragera ku rwego rwo kwishyira hamwe guhuza umutima kubona ko ikibazo bafite bagisangiye bababaye bashonje bakandamizwa bakubitwa hasi nuko batarabona yuko Leta ibatwaza igitugu. Kuko umunsi babibonye neza bakabona ko batwazwa igitugu bicwa n'inzara bababaye bashomera bagira gute bazahuza umutima bishakemo ibisubizo batakambira Leta ngo ihindure imyifatire bakora imyigaragambyo se ihamagarira Leta kwikosora bishakamo abagomba kubavuganira kuri Leta kugira ngo bemeze Leta ya FPR guhindura ibintu nibo bazishakamo ibisubizo. Nimba rero batarihuza umutima bishakemo ibyo bisubizo byo kumvisha Leta ko uburyo batwayita batwara neza nuko nta kibazo baraje, nta bibazo bafite. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, nimba abanyarwanda bibwira yuko ibihugu by'amahanga ari byo bizababonera ibisubizo, nababwira yuko akimuhana kazi imvura ihise, kuko politike iri muri ibi bihugu byo ku isi, politike iyobowe n'abadayimoni n'iy'amashitani n'iy'amacenga n'ibinyoma no kugira ngo abantu batekinikane bose bareba inyungu zabo. Reka tugaruke ku by'ubufaransa. avuga ikintu kimwe nabonye ku Bufaransa mu gushakashatsi nakoze yankurikirana makuru ibyo Bufaransa politike yaho ubundi mu mategeko mpuzamahanga hari itegeko rivuga ko ibihugu byakoronijwe n'Abongereza bikomeza gukurikiranwa n'Ubwongereza ibihugu byakoronijwe n'Abafaransa ikomeza kurebererwa muri politike yabyo n'iby'ubukungu n'Ubufaransa mwibuke ko rero u Rwanda n'u Burundi na Congo yakoronijwe n'Ububiligi ariko Ububiligi nabwo ukoresha ururimi rw'Igifaransa ni ukuvuga ko Ubufaransa bufite ijambo muri biriya bihugu sinumva ukuntu Ubufaransa ari ibintu bisanzwe cyane kuba bwashora ishoramari ryabwo ku Rwanda kuruta uko bwashora ishoramari ryabwo muri Congo kandi muri Congo ni ukuhigererayo neza nta mpamvu yo kuba hari intermediaire ugomba guhuza Congo n'Ubufaransa makuru afite uburenganzira bwo kuvuga na Tshisekedi ubukungu bwinshi n'inyungu nyinshi rero ku Bafaransa zaboneka muri Congo kuruta uko zaboneka mu Rwanda ariko kuko mu Rwanda igihugu cy'u Rwanda kizwi cyane ku bintu bijyananye na gerira n'intambara zo hasi ku butaka z'ikinyeshyamba aho Ubufaransa bushobora kubyungukiramo nk'uko buri kubakoresha mu bya Mozambique nk'uko bwanabakoresha no kujya muri Mali n'ubwo abarusiya bahari nuko bwanabakoresha n'ahandi n'ahandi izo ni zimwe mu nyungu ariko nshaka kuvuga ijambo rimwe mu bushakashatsi bwanjye ibihugu byinshi by'ibinyagitugu byayobowe byakoronijwe n'Abafaransa iyo bijya guhirima cyangwa se ubutegetsi bwabyo bujya kuvaho Ubufaransa nzi yuko bukorana umubano mwiza cyane usesuye mu by'ubukungu ukabiyegereza cyane 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 rwose amaherezo ingingo zikazagerwaho nuko n'ibihugu byakoronijwe n'Abongereza nabyo bibonetse mw'abanyagitugu n'abagizi ba nabi b'ubutegetsi Ubwongereza nabwo burabyataka ifite uko bubikemura butiyambaje Abafaransa Amerika nayo ikaba iri mu rwego rwo hejuru rwo guhangana n'ibihugu bikora intwaro za kirimbuzi mu Barabu muri za Korea du Nord mu bukungu n'Ubushinwa n'Uburusiya n'ibindi bihugu bigahangana gutyo rero icyo navuga ni kimwe iriya raporo wambajije wambwiye ngo yakozwe iriya raporo yari nkaho ariyo guhangana na raporo y'Ubufaransa kugira ngo raporo y'Ubufaransa itaza kugira imbaraga cyane ikemerwa n'abanyarwanda cyangwa se n'amahanga kuruta raporo ikigali bakoze ubundi ku byo kugusha indege iyo raporo iza gukorwa na Roni Nations Unies uko n'ubundi aribo bavuga ko aribo bemeje genocide yakorewe abatutsi niyo raporo iza gukorwa na Nations Unies byari kumvikana ikagira imbaraga nk'uko genocide yakorewe abatutsi nayo ifite imbaraga mu kumvikana mu buryo mpuzamahanga ariko ziriya raporo zari zo guhangana kugira ngo imwe kubita indi hasi itagaragara yuko y'Abafaransa ariyo y'ukuri kuko niyo boite noire n'ubu ngubu bavuga iyo ndege yahanuwe ntabwo irajya ahagaragara aya makuru yayo ntabwo arajya ahagaragara none siriya raporo y'i Kigali bari bafite boite noire ngo bakurikize amakuru ya communication yaberaga mu ndege jamais ntanabaza aho iyo boite noire y'iyo ndege aho yarengewe n'ubu yagizwe ubwiru yarahishwe cyo ni kimwe niyo mpamvu rero ziriya raporo icyo nazivugaho ko ari uguhangana kugira ngo imwe ikubite indi hasi kubyuko Abafaransa rero bashoye bashaka kugirana umubano mwiza n'u Rwanda nk'uko abandi babivuze kubigaragara ni byiza cyane rwose ariko se ko hari amakuru menshi avuga yuko abashoramari b'abanyamahanga bigeze kuba politiki yo kujya gushaka abashoramari b'abanyamahanga hanze bakaza gushora imari zabo mu Rwanda barungutse icyo kibazo abenshi ngo batahaga bimyiza imoso kubera rya tekinika rya FPR bacengera muri za systeme z'ubucuruzi bakabarya amafaranga sinzi n'uwo Jean Paul aherutse kutubwira w'umubirigi wacuruzaga zahabu nawe yabihombeyemo hari n'abandi bashoramari kumvise baturutse za Turikiya bavagaza mu Barabu bavaga hirya no hino basa abafaransa nibo bazabyungukiramo ahubwo nabo nibatitonda bazayashore bazabatekinika bayabakuremo abo batahe bimyiza imoso ariko icyo nzi cyo ni kimwe abafaransa nabo ntiboroshye ushobora kubereka yuko uri umunyabwenge bo bakazakwereka ko bakuruta ubwenge cyanyuma narangirizaho ntatinze mu magambo ni koko yigeze kubaho guhangana kwa Kigali n'Ubufaransa kubera ibya genocide bifata imyaka myinshi bashinjanya amwe bashinja abandi nimwe mwateje genocide nimwataba y'abatutsi abantu barapfuye mwagize gutya umujinya mwinshi amagambo menshi gufunga za ambassade guhaza 24 les ambassades zabo uriya muzitondera ikintu kitwa abazungu ntago bajya bihuta ibintu byose babikora batuje bakaguha n'igihe n'imyaka uribuka ko mbere umubano mwiza wari hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza na Amerika igihe cy'aba Clinton igihe cy'aba Tony Blair nicyo gihe hanabaye amagambo menshi avuga ko Ubufaransa ntacyo bwatwara u Rwanda ntibabakanga bafite ibihugu bibahagarariye bikomeye Ubwongereza Amerika rwose wumvaga n'abanyarwanda babyigamba yuko ntacyo ntago bahungabanya u Rwanda mu gihe cyose Amerika n'Ubwongereza bibashyigikiye bisuka amafaranga bibavugira neza mu mahanga komusa baragutetesha abazungu baragutetesha bakagushyira ku ibere bakaguha bibero bakaguha biskwi bakaguha utugambo twiza tukunezeza kugira ngo bakumare umujinya ariko ni hahandi ntago agasuzuguro wabasuzugura kazagenda ubusa ariko si uno munsi umubano wa Kigali n'Ubwongereza na Amerika ni kukimeze nk'uko wari umeze kera oya ntabwo ariko bikimeze ubwo arabyivugira mu madiskuru ye ko bariya baramusaba demokarasi kurekura abanyamakuru kwisanzura kurekura amashyaka ya politike kubwisanzure yabireba agasanga ibyo nibyo binamubangamye cyane ntashaka kabisa no kubyumva ubwo rero Ubwongereza na Amerika bati n'ubundi se turahangana nawe ntago turi ntago ari twe twanagukoronije ahubwo subira mu Bufaransa ku Bufaransa nibo papa wawe nibo mama wawe niyo mpamvu uno munsi rero umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda ugomba kugama agomba kwemera akikosora agapfukapfuka amafuti n'umujinya n'amadiskuru yose yakoresheje kera kuko guhungira ubu ngubu abufite ku Bufaransa abongereza n'abanyamerika basa n'abamuretse basa n'abamucukishije nunabyumva mu madiskuru ye wumva asa nka yitotombera Amerika yitotombera abongereza n'amaraporo ya za Amnesty International za Human Rights Watch n'iziki ntago bimunezeza kuko bikorerwa mu Bwongereza abafaransa rero buriya ngo bamaze kumuhabwa n'igitangaje nuko ni igihugu kimwe kiba mu makominote abiri tanto kiri muri Commonwealth igice kimwe ikindi gice kiri muri francophone n'ibintu bitanumvika cyakagombye kuba kibarizwa hamwe swate kiri muri Commonwealth Burundi cyavuye muri francophone cyangwa se cyasubiye muri francophone kivuye muri Commonwealth ariko uno munsi n'ahantu habiri kiri mundi mu mategeko mpuzamahanga y'ibihugu byakoronijwe suko ngo nzi etetse muranyunganyira mushobora kuba mubizi kundusha mukabimfashamo kubyumva neza ariko nzi yuko abakoronijwe n'abafaransa baguma mu Bufaransa abakoronijwe n'abongereza bakaguma mu Bongereza sinari nzi ko buriya mu mategeko ushobora kuba hose uko bishaka ubwo ni seti yabimfashamo arabigi rero ndangiza navuga yuko ikisubizo kiri ku banyarwanda ubwabo badategereje amahanga icya kabiri nimba batarihuza ngo bishakemwe ibisubizo ubwabo ni ukuvuga ngo nuko igitugu cy'Kigali n'ubuyobozi bw'Kigali igitugu ntacyo babona nta gihari n'inzego za leta z'ubuyobozi bw'Ikigali uko bukora ubwo baracyabyishimiye kuko umunsi bizabaremerera umunsi bizaba bibabereye umutwaro ukomeye baba bwa bwoko butatu mugenzi wacu yatubwiye abahuta batwa n'abatutsi bari imbere mu gihugu bashishakamo ibisubizo ariko ubu ntibikunda kuko ntibarabona ingaruka cyangwa se ntibarabona uburemere bw'icyo gitugu gishobora kuba igitugu kivugwa n'abari hanze y'igihugu ariko abari imbere mu gihugu petetire bashima uko ubutegetsi bumeze ariko genda hamya neza yuko nimba bagezaho bumva ko bibaremereye bazishyira hamwe bazishakamo ibisubizo mu nzira zose zishoboka zo kubonera igisubizo ibibazo bafite imbere mu gihugu murakoze
akoze cyane Pasteri Laurent Bahati urakoze ku bitekerezo byawe byumvikanye turimo turasatira umusozo w'ibiganiro byacu kandi twe tugifite n'amakuru twagomba kuganira ariko turagira ngo twihute cyane hari igitekerezo cy'umwe mu bantu batwohereje kiravuga kiti mukomere bavandimwe ndagira ngo nange mbabwire ibyo mbona ku Bufaransa ni igihugu gifite uburyo cyabanya cyabana n'abanyafurika ku buryo imibanire yabo cyabanye kanongere nsubiremo ni igihugu gifite uburyo cyabanye n'abanyafurika ku buryo imibanire yabo yasize inkovu nyinshi zitazibagirana igitangaje abantu bagomba no kumenya nuko mu gihe ibihugu byinshi byitandukanya n'u Bufaransa haratanga urugero mu Senegal na Algeria ngo Kagame na FPR bise abakunzi ba Afrika bo bakomeza guhakirizwa ku Bufaransa byerekana ko FPR ishyize inyungu zabo bwite imbere ishyize imbere mbere yo kuhashyira iz'abaturage ubujiji buri muri ibi byose nuko abita intore usanga bishongora ngo biyunze n'abafaransa mu gihe ubuzima bwabo bukomeza kuba bubi cyo ni igitekerezo cy'undi ukurikiye ni kwa byumva ni nako abitekereza reka rero nihuta cyane nze nanone ngana ku ngingo ya isana ariko sinandifuza ko tareza kuba ya nyuma kuri iki kintu kirebana n'inama yabereye mu Rwanda inama yahuje bamwe mu bayobozi bo muri Europe ndetse no muri Afrika inama yabaye uyu munsi muri iyo nama ndaza kugaruka gusa ku tuntu dutoya dukeya twabashije kuyiberamo ari nacyo nshaka kugira ngo mbaze bagenzi banjye badukurikiye muri iyo nama ngo hari ibintu biri buze kwigirwamo ngo baraza kwibanda ku kamaro ko gushora imari mu ikoranabuhanga ndetse no kubaka ubukungu butangiza ibidukikije kwimakaza amahoro umutekano n'imiyoborere mpuzamahanga gahunda zirebana no kwimukira mu migabane yombi uburezi siyansi ikoranabuhanga ndetse no kongera ubumenyi icyo rero nshaka kugarukaho ndashaka kugaruka kuri ibi bintu bikurikira ari nabyo nshaka kugira ngo tuze kubiganiraho n'abagenzi banjye kwimakaza amahoro umutekano n'imiyoborere mpuzamahanga ibyo bintu byombi kwa bibiri kwimakaza amahoro umutekano n'imiyoborere mpuzamahanga bavandimwe ishingiye kuri ibi bintu byombi kwa bibiri imiyoborere kwimakaza ni kimwe mu bintu mu by'ukuri abanyarwanda dukumbuye dunyotewe dukeneye kubona kuva u Rwanda rwabaho igihugu cy'u Rwanda nicyo cyonyine rukumbi gishobora kuba cyarabayeho uyu munsi tudafite nibura abaperezida babiri basimburanye mu buryo bunyuze muri demokarasi ni igihugu kimwe rukumi ntekereza ko gishobora kuba gihari kugeza uyu munsi kidashobora kuba cyakwicarana cyangwa ngo gihe agaciro perezida umwe wasimbuye mugenzi we niba rero abanyarwanda twakiriye inama uyu munsi yo kwimakaza amahoro umutekano n'imiyoborere myiza imiyoborere myiza yemewe mu buryo mpuzamahanga umuntu ashobora kwibaza ese abanyarwanda ibi bintu biteguye kubyakira cyangwa ni amagambo cyangwa ni ukugira ngo gusya u Rwanda rwitwe ko rwatemberewemo n'abo bantu batandukanye iki ni kibazo numva nshaka kuza kubaza umuvandimwe Aniseti Karenzi. Aniseti, mu byukuri ukimara kubona ibyerekeye iby'inama twumvisemo abantu batandukanye nuko aba bategetsi bava mu bihugu bya Europe hagiyemo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga kubana n'amahanga. Ubu tuvugana umupaka wa Uganda n'u Rwanda urafunze duturanye, igihugu cy'u Rwanda gihorana mu matiku n'ibihugu duturanye. Turaza kugaruka dusoza ukuntu abanyarwanda n'abagande n'abarundi umungu barimo batereta kongera kugira ukuntu babana. Ariko hejuru y'ibyo hari article yasohotse kugiye pweko kivuga kuri ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi waherutse mu minsi yashize kugira icyo avuga ku byerekeye Rusesabagina, akanifuza no guhura na ministri mugenzi w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Urebye article ukuntu yasohotse ukanareba nyirizina inama y'ibera mu Rwanda ukuntu iteye, ushobora kwibaza ibintu byinshi. Munchamake reka nsoma article gusa. Ngo ministre Sophie Wilmer wanenze imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina yageze i Kigali yomboka. Aniseti Karenzi, igihugu cy'u Rwanda kimo cyakiriye inama, mu by'ukuri nuko u Rwanda rwakiriye iyo nama, ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo nama ikunze kuba si u Rwanda rwitegura ngo ruvuge ngo iyi ni umwihariko w'u Rwanda, bivuge yuko abantu bagiye hariya ntago bagiye ku butumire rwa leta y'u Rwanda, ahubwo ni gahunda isanzwe kuko ni inama muri 2019 yarabaye, yagomba kuba mwaka w'2022 ni yapo, ariko inama izakurikira iyi ngiyi izabera mu Bubiligi. None nka nibaza nkasubira inyuma ku ruhande rumwe umuvandimwe Aniseti, ukurikiranye iby'iyi nama ukareba imibanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu, ukareba za article nk'izi ngizi zisebanya zitesha agaciro bamwe mu bayobozi b'ibihugu bitandukanye, wowe nk'umusesenguzi urabivugaho iki?
Bo ikintu nabivugaho cya mbere nuko wenda umuntu yabanza kugaya n'abanyamakuru nk'aba ngaba twari turimo kuvuga ku itangazamakuru mu kanya, twari turi mu kuvuga ko bibasira cyane abanyamakuru bagerageza gutabariza abaturage, bagerageza kureba ibibazo by'abaturage bakabitangaza. Wenda ntitwanavuze kuri bagenzi babo baza kubashyira mu bibazo banahamagarira leta kubafatira ibyemezo, nk'aba ngaba bigiye nabo bajye babikora bakavuga bati icyuma Hassan, twari twavuze RMC ariko n'aba ngaba bakavuga bati icyuma Hassan yagombye gukurikiranwa n'inkiko kandi ari umunyamakuru mugenzi wabo. Noneho rero utugeze muri diplomasi, iri tangazamakuru riragarutse iryo ryo rivuga yuko rishamikiye na ko ribogamiye ku butegetsi buriho, bagiye kuririza diplomasi yo mu Rwanda y'ubwishongozi. Ibi ni ubwishongozi bukabije cyane, nibya bindi nyine bakoze ku Faransa igihe batumvikanaga bagahagarika ambasade abafaransa wenda bo bakagerageza kubyitwaramo giprofessionnel mu buryo bwa diplomasi. None rero kubera yuko Ububiligi uwo ministre Sophie Wilmer yagaragaje yuko atashimishijwe n'imikirize y'urubanda rwa Paul Rusesabagina, twese tuzi yuko nyine atabonye ubutabera nk'uko byakagombye, agize i Kigali yaje babizi bamuhaye visa, kubera yuko ministre w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta nawe ufite amabwiriza yahawe nyine abanyiri igihugu atagiye kumwakira giswe yuko ngo yaje yomboka ngo yaje bucici. Uku ibintu nk'ibingibi byo kwishongora byo kugaragaza ibintu by'agasuzuguro muri make mubwira ikintu bimariye leta y'u Rwanda, bimariye ikivurema ibintu byo kwishongora gusa no kwigaragaza uko utari, sinzi icyo bizabagezaho, ntacyo nabivugaho kidasanzwe. Naho rero kuri iyi nama nyirizina, inama nk'uko bivuze ni inama isanzwe iba ikaba ihuje nyine abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ibihugu by'i Burayi hamwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ikintu umuntu yavuga cya mbere wenda mbere yuko twinjira muri byinshi, nuko iyi miryango yombi n'ubundi isanzwe ikorana kuko umuryango iriya Union Africaine iterwa inkunga mu buryo bw'imari bw'ingengo y'imari n'umuryango Union Européenne. Ariko nanone umuntu akaba atabura kuvuga yuko nta kintu bihuriyeho kigaragara mbese ku buryo bw'imikorere. Kuko nko muri Union Européenne ni umuryango wubatse bitonze kuva muri 57 kugeza uyu munsi bagenda bashyira agatafari kamwe agatafari kamwe. Ariko icyo nagira ngo mvugeho ni indangagaciro zawo. Kuko babashije bakiwushinga muri za 57 muri Europe hari hakirimo nabo ibihugu bikoresha imiyoborere y'igitugu. Cyane cyane muri Espagne hari za Franco mu Gereki bigeze kubaho abajenero bategekaga hari hakiri ibihugu bifite ubutegetsi bw'igitugu bagenda babikosora gahoro gahoro. Ku buryo ubu ngubu demokarasi yo muri Union Européenne igize ku rwego ku buryo idashobora gusubira inyuma. Ni igihugu kigerageje kuzana imitegekere itari myiza bafite ukuntu babyitwaramo ariko ntabwo basubira inyuma. Icyo nshaka kuvuga rero nibaza impamvu badafata akanya ngo bakemure bagenzi babo muri ya muryango witwa Union Européenne. Kuko bo iyo urebye usanga ari nka club y'abadiktateri. Mu bihugu byinshi bya Afurika kugeza ubu twananiwe kugera ku rwego rwa demokarasi kuko turi ruririmba. Ndetse n'ubu inama irimo kuba mwumvise yuko muri Sudani habyutse havugwa kudeta. Ni ikibazo rero ku buryo bw'imikorere biteye ubwoba. Bakajya gukorera inama i Kigali abantu muri Union Européenne bazi ko bafite indangagaciro nk'izo z'amademokarasi bakagira inama i Kigali bazi yuko umuntu hari yibye manda ya gatatu yagombye guhindura itegeko nshinga kugira ngo yiyamamarize manda gatatu atari yemerewe n'itegeko nshinga yarahiye kubahiriza muri 2023. Bakanabikora kandi batavuga yuko n'amatora amushyiraho ari amatora mu by'ukuri atanyuze mu mucyo agomba kubanza gufunga cyangwa se akicisha abantu bose bashaka guhatana nawe akabahimbira ibyaha ariko nawe yemereye akabihomajwe kuko ntajya atorwa murabizi. Umuntu arakibaza impamvu Union Européenne ikorana n'iyo mvuze ikibazo cyo mu Rwanda nyine aho inama yabereye uyu munsi kandi n'icyo gihugu wenda gituraje insinga mugani w'Abarundi ariko ukareba n'indangagaciro muri Afurika yose uburyo abantu babayeho abantu basigaye basimburwa n'abahungu baho abandi baka hari ibihugu bike cyane mbese abantu basimburana bwo nk'uko wabivugaga ku buryo n'ahandi bigenda mbese hakurikijwe alternance demokratike kandi nta gitugu kijemo. Ariko ahantu henshi haracyari ibibazo by'imiyoborere noneho bakabishyiramo nk'ibi ngibi ngo imiyoborere mpuzamahanga amahoro na demokarasi. Sinzi niba bari bugire ku ibyo bakababwira bati mushaka uburyo mushyira amahame ya demokarasi mu miyoborere y'igihugu cyane. N'ubu ngubu ikiganiro nahoze numva kuri Radio Rwanda kivuga yuko hari amatora mu nzego z'ibanze n'ubu ngubu arimo kuba kuva ku midugudu kugeza bizagera hari ku rwego arimo kuba muri iki gihe. Ugiye kureba wasanga abantu bose bari mwayo matora bazatorwa nk'uko bisanzwe bigenda ari abantu bakomoka mu ishyaka rya FPR Inkotanyi n'aba bandi bavuga ko bafatanya kuyobora ba PSD baperi n'abandi mwabo ngabo ntabwo bemerewe kugira abantu mu nzego z'ibanze. Nk'abo bantu bari i Kigali bari mu nama ibyo ntabwo babireba kandi bafite amakuru ahagije kuko bafite za ambasade hariya zirakora ntabwo babireba. Iyo miyoborere mpuzamahanga kumakaza amahoro imiyoborere mpuzamahanga n'umutekano bidashingiye kuri ya mahame ya demokarasi babashije kwimakaza iwabo ibyo bimaze iki? Bakaba bari aho bafite Madamu Victoire Ingabire wana mu Burayi ambasade yabo y'Ubuhora ndikurikirana baranze kwandika ishyaka rye yashinze ahubwo bakamuza ku nkicyo bamuhamagara muri ribu bamufungira n'abayoboke. Abo bantu baje mu nama i Kigali bo kuki badahera no kutwo ngutwo ngo bavuge bati nagombye gutangira mugakurikiza ibi nibi mugakurikiza ibi nibi le principe démocratique twese tuzi kandi n'u Rwanda rufite tegeko nshinga ryarwo nicyo rero nashaka kuvuga ko mu byukuri mu mikorere izo iyo miryango yombi ihuriye mu nama ikigali mu byukuri ntabwo ihuye ariko nka nibaza impamvu abanyaburayi badashobora kubwira abanyafurika bati imiyoborere myiza nishingiye ku mahama ya naya ndetse turebe ukuntu n'iwanyu muri Afurika yahaza icyo nibaza kugeza uyu munsi ahubwo nushatse kubabwira ko bakosheje nyine nk'urwo rubanza rwa polisi sabagina uwabivuzeho urabona uko barimo kumutereta mu binyamakuru byabo ni ibintu biteye agahinda nawe ubundi rero ubwo tuzareba ibizava mu nama ku ngiyo nta n'icyo mbonamo kidasanzwe kubera yuko ubundi ibintu nka biriya banabitegura mbere bagombye kubabwira ati mukore ibi nibi ariko niba badashobora kubivuga nuko hari inyungu wenda zindi inyungu kugeza ubu ngubu abanyaburayi nubwo mvuze yuko batera inkunga abanyafurika mu rwego rwa budget ya Union Africaine ariko nabo bafite izindi nyungu bafiteyo igihe rero bataragera kuri urwo rwego rwo kuvuga bati reka tubasabe cyangwa se tubatere inkunga muzi yuko niyo hagiye kuba amatora boherezayo ngo indorere ziri izo observateur nabo bagenda bagera nko mu Rwanda bakabaha amafaranga cyangwa bakabakinga utundi tuntu tw'amafuti mu maso bakaza bataka igihugu ngo amatora agenze neza iyo nama rero ntabwo nshaka kwitindaho cyane reka wenda ndekere bagenzi banjye bagira icyo bayivugaho icyo navuga gusa ni iyo nizo observation ya no kubideplora navuga ni abanyaburayi nabo ubundi kera bajyaga batanga imfashanyo babanje gusaba ibihugu bya Afurika bati mugomba kubaha ibi nibi mugomba kubaha ibi nibi none nabo basa n'abatakibikozwa uruva nka Jean Yves Le Drian ni umuntu w'umudemokrate wo mu Faransa ariko ubwo nawe ari i Kigali areza agatuza nta kindi ntashobora no gutinyuka aravuga ati Kagame abanye neza na Macron ntabwo narenga ku mabwiriza ya maye ubwo aragenda nyine yicara mu kafe ubundi avuge ngo avuye mu nama nta kindi ni ibintu bibabaje mbona ahantu isi irimo kwerekeza atari heza abo bakuru bacu ntacyo dufasha baraje gusa bagiye mu mahoteli ubundi bavuga amadiskuru bavuge ngo bahuye na Biruta rien à faire ntacyo bimaze nta n'icyo mbona inama nk'iyi izavamo ariko wenda reka dutegereze imyanzuro izavamo tuzabimenya reka marire n'abandi bagira icyo bavugaho Benoît urakoze
urakoze ari wowe ni Seti Karege ku bitekerezo tugejejeho wenda icyo nakongeraho nuko ku kiganiro cyarebanaga n'amatora ngira ngo gishobora kuba cyatambutse kuri televiziyo Rwanda na radio Rwanda cyangwa se radio Rwanda ndibaza ndagerageje kunyuzaho amaso sanga bwa bwisanzure bw'itangazamakuru watangiye uvuga nyine unanenga ibinyamakuru byasohoye article zisebanya zitukana ikinyamakuru nacyo ntabwo cyemereye abaturage gutanga ibitekerezo hahandi hatangwa komanteri babuzije abantu gutanga ibitekerezo ushobora kwibaza ukuntu ikinyamakuru nka Radio Rwanda gitambutse ibitekerezo byacyo kikabinyuza kuri YouTube ariko kubera ko bazi ko abaturage bamaze guhumuka bamaze kubona ibintu uko biteye babujije uburyo bwo gutanga ibitekerezo nibaza rero ko nabyo bifite icyo bivuze yaba leta yaba ibyo binyamakuru bimaze kubona yuko abaturage b'u Rwanda bamaze guhumuka sinka mbere na kaona gira ngo nongereho kuri icyo kintu waruvuze kirebana n'ikiganiro cya Cheon Seti reka rero ngaruke ku muvandimwe Kamayombi muvandimwe Kamayombi turacyagaruka kuri cya kintu kirebana n'ikintu kirebana na no kwimakaza amahoro ndetse n'umutekano n'imiyoborere mpuzamahanga iyo witegereje iki kintu kirimo kigirwa mu Rwanda naje kubona hari itangazo Madamu Ingabire yabashije gutambutsa ndetse rishobora kuba ari itangazo ryari rigenewe itangazamakuru cyangwa se Leta y'u Rwanda n'iyi miryango n'ibi bihugu bitandukanye byaje mu Rwanda aho yifuza ko mu by'ukuri koko ikintu kirebana n'umutekano ndetse n'imiyoborere mpuzamahanga ari ikintu gikwiye guhabwa agaciro by'umwihariko ku Rwanda rukwiye kubahiriza ibikorwa nyirizina. Ariko nubwo yatambutsaga ibyo bitekerezo bye kugira ngo bibashe gusomwa n'abo bantu bitwa ko ari abategetsi bashaka impinduka hirya no hino ku isi mu buryo mpuzamahanga, ikibazo cyaje kuvuka giteye gitya. Madamu Ingabire uyu munsi yari afite randevu kuri RIB, ntabwo yari yakumvutswe mu rwego rwo kuba yajya gusubiza ibibazo ngo ahubwo yari afite gahunda yo kuganira nabo. Tukiri kuri iyo ngingo yo kugaruka kuri Madamu Ingabire, nuko yahageze saa yine akahamara amasaha atatu yose nta muntu n'umwe yigeze abonana nawe wo muri RIB, ahubwo bikaza kurangira bamubwiye ngo niyitahishe. Ukibaza ko umuntu nk'uyu nguyu ushaka ko ishyaka rye rya politiki ryandikwa mu Rwanda, ushaka kujya mu matora mu gihugu kugira ngo nawe ahabwe uburenganzira bwo gukora ibyo agomba gukora, igihe ugiye mu matora no kuba wifuza kugira ngo utsinde amatora, umuntu nk'uyu nguyu ukamufata ukamuhamagara ukamwicaza amasaha atatu ntacyo umubwiye, urangije uraza uramubwiye ngo ugendere gusa wa mutumije ishe akazi ke ukirwa umwicaza hari ahantu. Bwana Kamayombi, urimo urabona izi politike zibiri wacu mu gihugu nubwo tugenda tuzigarukaho, ese utekereza ko izi nama zishobora kuzagira icyo zihinduraho ku buryo abantu bavuga bati opposition yego namwe hari uruhare rwanyu murimo mugerageza kugaragaza, ndetse abaturage bamaze no kurakara biragaragara, ariko se izi mpinduka aba bantu bashaka zirimo zikorerwa mu manama mu Rwanda n'aya matikira sohoka, urabona FPR koko mu by'ukuri ibintu ishobora kubizayigera mu matwi bigacengera bikayigera mu mutwe no mu mutima ku buryo izo mpinduka twifuza n'ayo mahanga yifuza ashobora kuzagira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda?
Ya nguko twanabivuze kare kugira ngo uzabicengeza FPR ni twebwe abanyarwanda, abanyamahanga nubwo bagira icyo badufasha ni twebwe tugomba gufata ya mbere. Naho biriya byo guhamagaza Victoire Ingabire bakagenda bakamucunaguza kuriya ni bwa bwishongozi bwabonyine mwavuze n'uburyo ministre des affaires étrangères ubigiye aje yakirwe mu buryo bw'icyubahiro cye. Ubwo bwishongozi rero burya iyo umuntu atafite icyo afite niho yishongora, naho ugifite yicisha bugufi. Hashize igihe gitoya Kagame yiharanga imbere y'abandi ngo bagomba kugira imirite ngo kwicisha bugufi, ariko biriya berekana nyine nta ibigaragaza yuko ibyo bavuga ntawe bihuriye n'ingiro. Ku bijana rero niriya nama yabereye i Kigali nge nta nubwo nabikurikiye, ariko nk'uko mwabivuze intangagaciro iyo nama iribuze kwigiraho kwiga mu Rwanda ntizihari. Mu by'ukuri iriya nama ntiyarikwiye no kubera mu Rwanda kuko nyine igaragaza izo ntangagaciro bigisha zitahari. Gusa wenda icyo bigaragaza ni uko leta si ukuvuga ko barabagiyeyo batabizi, barabizi, ariko nanone biragaragaza yuko leta y'u Rwanda leta FPR igifite imbaraga muri za lobbying zayo, kuko buriya biriya nabyo haba ukuntu wenda hashobora kuba hazamo na ruswa tutazi uburyo itangwa. Leta ya FPR yo yishishikaje imbere si izo ntangagaciro bari buze kwigisha, ahubwo ni kugira ngo nibura hariya mazu numvise ya donko bagiye bubaka kugira ngo haje hakorerwamo amanama abamaze imyaka n'imyaka atagira umuntu yakandagiramo, numva bavuga yuko ashobora kuba yarazanye igihombo kitari hasi kiri hejuru cyane. Ngo rero kuba babonye inama mpuzamahanga nk'iriya ni amahirwe, ariko ntekereza nkurikije izo za lobbying baba bakoresha yuko igice cy'amafaranga ashobora kwinjira kibuze kuko kigomba kuba cyaratanzwe mu izo za lobbying. Bon, ubwo rero hisubiyemo cyangwa se hoze ka resume ku kibazo warumba GTC ziriya nama ziba zibereye hari i Kigali hari icyo zakwigisha FPR ikagira ikaba yagira cyo ihindura mu mitekere yayo ndibaza yuko atariyo reka mbisubire muri twebwe twishyira hamwe dushaka uburyo twakwibakamo ingufu ingufu za diplomasi zo kugira nyine natwe twumvishe bariya baba baje gukora inama hari Kigali ko birakwiye urumva ko Ingabire yagerageje ubwo wenda ashobora no kuba n'andi mashaka ya opposition yo yaragerageje ariko bigaragara yuko ingufu zacu zitazagera kuri bwa bushobozi bwo kuba twahagarika inama ngaziriya kugira ngo niba twumvishe leta ya FPR yuko hari abandi nabo ijambo ku gihugu nuko nguko nabambivuze muri rusange nonye nisubiremo dushaka uburyo opposition yakwishyira hamwe yubaka ingufu zahangana na karagatsiko. Murakoze.
Akoze mu muvandimwe Kamayombi. Reka noneho ngaruke kwa Pasteri Laura Bahati. Bwana Pasteri Laura Bahati urumwe mu nanone wakurikirana ariko nagira ngo nkubaze kuri iki kintu yubona article nk'izi ngizi zivuga yuko ministeri wungirije w'intebe akaba na ministeri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi ndavuga madame Sophie Wilmès bivugwa ko yinjiye mu Rwanda abebera iki kintu ukagihuza nuko umwaka utaha nanone inama izabera mu Bubiligi kandi ministeri w'ubanyi n'amahanga na none w'urwanda bwana biruta icyo gihe niba ari uzaba ariho sinzi niba na waza azirira hariya bebera iki kintu cyo wakivugaho iki Pasteri Laura
urabizi hari ikibazo cy'uko ubutegetsi bwo mu Rwanda bufite ikibazo cyo guhubuka barahubuka kandi muri uko guhubuka bakavuga amagambo menshi ari negative uburyo bw'itangazamakuru bikamamara amahanga yose bikamenyekana uriya muzungu w'umubirigi uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo suko atarazi yuko izo nama zizabaho yarabizi ko zizabako ziri muri program yego yanze ko tubonanira ni New York ariko reka nange nzabategereye mu nama ndebe yuko nzabasuhuza ntibasuhuze nzabavugisha ntibamvugishe nzababaza ibibazo kubijyanye n'ibya Rusesabagina n'ubutabera ndebe ko batazabinsuza yarabizi ko izo nama zizaba urumva hari iyo ngibereye hari n'iriya izabera mu Bubiligi kandi yose u Rwanda ruri kondisiyo ko rugomba kuzazibonekaho mu kwikura rero mu isoni ntago bavuga bati kwa mutumiye bamwakire nk'umunyacyubahiro kandi deja muri media izo za igihe ko muza rushyashya n'ibindi binyamakuru baramusebeje bakamuvuga na icyo gihe rero bahita bahitamo gukoresha imvugo nakwita imvugo nyandagazi nta muntu w'umuministre w'umpuzamahanga yaza nk'umucengezi mu gihugu aje mu nama plus ubikize mu gaciro ni isoni zo kugira ngo bamutesha agaciro kubera ibyo bari bavuze mbere bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ingwe kurira abanika kurusha n'uburakari niko yewe mbibona mbo icya kabiri nkurishingiye ku byo muvandimwe Niseti yavuze n'uyu mwene datarangije kuvuga uzarebe no mu zindi politike z'ibindi bihugu byose nta munsi n'umwe abazungu abanyamahanga b'abazungu ibihugu by'Uburayi Amerika n'ibindi bijya bipfa kwisuka muri politike y'utuduhugu tw'ikinyagitugu two muri Afurika ibibazo by'ibihugu by'Abanyafurika n'ibi by'Abarabu bimwe na bimwe mu bijyananye na politike bo bategereza yuko abaturage b'ibyo bihugu abari bo bishakira ibisubizo ko demokarasi ni ukuvuga ngo ni abaturage bagomba kwikuraho icyo gitugu icyo gihe rero ayo mahanga akazaza kubatera inkunga kuko nabo hari icyo bakoze muri Bibiliya
ngo Imana yabajije Mose ku musozi Sinai iramubaza ngo icyo ufite ni iki mu ntoki ni cyo ufite Mose aravuga ati fite inkoni Imana iti rero iyo nkoni niyo nzakoresha kugira ngo ukure ubwoko bwanjye muri Egiputa kwa Farawo ubujyane mu gihugu cy'isezerano ariko urumva ko pa ya mbere nuko Mose yagaragarije Uwiteka icyo afite inkoni n'abanyarwanda nu bafite iki ntabwo abazungu baza kwisuka mu by'u Rwanda ntibibareba ibyo birareba abaturage ubwabo nibihuza bagahuza umutima bakishyira hamwe kavuga bati nitwe tugomba kwishakira ibisubizo ubwo ngubwo ibisubizo uko bazabishaka kose faso bazabishakamo bazabibona amahanga yazabatera inkunga nyuma yuko hari icyo bakoze ariko nimba bategereje ko amahanga hagarika manama hagarika inkunga administration zose zijyananye n'amasezerano bafitanye n'u Rwanda byahagarara ibyo nimba byibagirwe ntago bishoboka yibuka mu president umwe mu president w'i Burundi witwaga Jean Baptiste Bagaza akubitwa kudeta yari mu nama ya francophonie mugenzi we Mobutu arabimubwira kuko yarabizi yuko hari gutegurwa kudeta babigira ibanga niko n'abazungu bakora ibintu byose information babazizi iriya genocide babari bayizi mbere itaraba iriya ntambara ya mukotanyi itangira na 1990 bari bayizi abanyamerika bafaransa abanyaburayi bari babizi nta kintu baba batazi ibyo rero birategurwa mu ibanga rikomeye kandi bagakomeza bakagutera inkunga bakaza bagakora amanama bagashyiraho ishoramari bakakugurira amabuye y'agaciro yafite yes imigenderanire wubanye n'amahanga muri za ambasade bigakomeza nk'uko bisanzwe turagaruka kuri cya kindi bakomeje kuvuga na mbere nimba abanyarwanda ubwabo icyo gitugu batakibona iryo kandamizwa uko kurenganywa batakubona nuko bishimiye systeme ubutegetsi bubayoboramo umunsi bazabona ko koko barambiwe bababaye bahangayitse nibo bazishakira igisubizo ko niko mbibona murakoze
murakoze cyane bavandimwe rero ndifuza ku kiganiro cy'uyu munsi ugisoreza ahangaha kubera ko dufite umwanya munini turi muri studio nashaka ko tuza kuvugaho gatoya ku mubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ariko umwanya uraducitse ariko nkaba nizeza abadukurikiye yuko ubutaha tuzongera tukabiganira kuko biriya nibihoraho tugerageze kubivugaho mu nca makeya ariko umwanya uraducitse reka mbaze rero bagenzi banje niba hari kindi wenda bakongeraho mu byo twagiye tuganira Anicete Karege wenda niba hari icyo ufite wakivugaho mu ncamakeya umunota umwe unaboneraho n'akanya ko gusezera Anicete
urakoze bemwa nta cyo nongeraho ndumva twaganiriye twagize ibiganiro byiza kandi bamugani n'umwanya twari twateganyirije dusa n'abawurengejeho gato icyo navuga gusa ni ukubashimira wowe wayoboye ikiganiro kandi ukacyobora neza nk'uko bisanzwe nshimira Pastor Rabahati nshimira cyane Duwari Koma yombi waje bwa mbere mu kiganiro cyacu kandi ibitekerezo bye ngira ngo twabyumvise n'ibitekerezo by'ingenzi cyane oya tumukenera kenshi merci beaucoup Edouard ndagashimira rero n'abari badukeneye badukurikiye bose nizira yuko n'ubutaha nyine bazajya bakomeza kutuba hafi ubutumwa bwabo turabona kandi turabushima ubundi rero ubwo mwese ndabifuriza imigisha myinshi ituruka ku Mana ubwo naho ubutaha murakoze
akoze cyane muvandimwe Anicete Karege reka nono mbaze Pasirora Bahati niba hari icyo wibagiwe ndetse uboneho n'akanya ko gusezera no gusoza ikiganiro cyacu
ndumva nacyo mfite nakongeraho nyuma y'ibyo reka mbonere uko basezera mwese murakoze ibi byose tubiganiro tubivuga kugira ngo twungure abantu ibitekerezo tubahugure dusangire ya twungurane ibitekerezo n'ubwenge ngo naho ubutaha Imana nidufasha tuzongera
akoze cyane Pasteur Rabahati reka noneho dusoreze ku muvandimwe Edouard Kamayombi Bwana Edward Komayombi turagushimiye ariko nanone reka tuguha kanya niba hari icyo wibagiwe ukivuge kandi unasezere unasoza ikiganiro cyacu.
Ya murakoze cyane nanjye numva nta kintu kindi nakongeraho ibyo twavuze ni byinshi ariko nanone ibibazo by'u Rwanda no mu karere uwabivuga ntiyabirangiza ubwo nyine ubutaha nimwongera kuntumira nabwo nzitabira ibiganiro byanyu turi gukunda twakomeza kungurana ibitekerezo kuko natangiye mbivuga ndabashimira cyane 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 ndashimira ibitekerezo mugenda mutanga ikindi wena nakongeraho nuko nakunze kujya mbakurikira cyane ndetse numwe muri mwe Jean Paul turayishimye nakivugira kuri radio itahuka nakundaga kumukurikira rero nishimiye yuko nubwo byageze nyuma wenda ndimukomezanya urugendo rumwe na RNC sinzi niba namwe muri mwe harimo yirimo ariko icyanshimishije nuko mwasobanuye icyabatanije ndetse ubisobanura mu kinyabupfura nta magambo yagiye akurikira nkuko nagiye nyumva ahandi usanga rimwe na rimwe harimo ibintu wenda byo gutukana ubwo rero icyo kinyabupfura mwagaragaje ndakibashimiye ndetse bigaragaza yuko iyo abantu bafite imyifatire ngiyo ngiyo imiryango iba igifunguye kuko umwanya w'uruganiriro uba ugihari icyifuzo cyanjye nuko abanyarwanda twashyira hamwe kuko nakunze kubivuga abagerageza kureba uburyo impinduka mu Rwanda zaba akaba ariyo mpamvu nari nishimiye mu by'ukuri igihe numvaga yuko abanyarwanda batangiye kwisuganya ahangaha ndashaka kuvuga rwa rwego rwa numva ngo niba ari RBB iteme cyangwa se ikiraro numvishe binshimishije njyewe ntashaka na rimwe mbarirwamo si ukuvuga yuko ntanezerwa nibyo amashaka ya opozisiyo akora ahubwo nuko njye nifuza yuko yashaka uburyo yashyira hamwe mu rugo rwego rero ndabashimiye mukomereza aho ngaho tuzakomeza kujya twungurana ibitekerezo murakoze muzashimire Jean Paul turayishimye rwose ndamukunda ibiganiro bye n'abandi ntuza uwitwa Ashire Kamana we nagize okazi yo kuganira nawe ubushize duhuriye ku mutware mu gikari namwe mwese uko muri aha ngaha ndumva twari turi kumwe ibiganiro twagiranye narabishimye akaba ari nayo mpamvu yanatumye ndasuganya kugira ngo nze nifatanye namwe muri ikiganiro cy'uyu munsi wala wavuga menshi yarondogora murakoze rwose mugire umugoroba mwiza bye
akoze cyane muvandume Edward Komayombi abanyarwanda abanyarwandakazi rero ndagira ngo nanjye nshimire by'umwihariko cyane abadufasha kugira ngo amajwi yacu abashe kubageraho hirya no hino ku isi aho muherereye ndabashima cyane ku buhanga bw'ibyuma nongeye gushima umuvandimwe Niseti Karege ugira uruhare kugira ngo kino kiganiro rwatubyaye kibashe gutambuka kandi kibashe kumvikana hirya no hino ndashimira Pasteri Rora Bahati twiyambaza igihe cyose kugira ngo abashe kuza atange ibitekerezo bye ndetse biba bitanoroshye cyane kubera ko kuhamagara umuntu wiyoboka mana ukamubwira uti ngwino usobanure ibintu nk'ibi ngibi turi muri politique abenshi barabitinya ariko we ntabitinya turabigushimira cyane Pasteri Rora Bahati Imana ikugire neza ikomeze ibane nawe muvandimwe Edward Komayombi nanjye by'umwihariko ndahamya nashidikanya ko nubwo ubutumwa bwawe bwatambutse Jean Paul ashobora kubwumva ndetse Ashire Kamana nawe akaba ashobora kuba yabwumvise nanjye ndagushimiye cyane kandi nshimira ekipe yacu ikora ibishoboka byose kugira ngo tubashe kubona abantu nkamwe iba yabashe kuba kontakta kugira ngo tubashe kugirana ibiganiro nk'ibi. Ndagushimiye rero kuko wemeye yuko igihe cyose tuzajya tugukenera tuzakubona, kandi nishyiramo ko tuzanagukenera muri byinshi bitandukanye kuko twumva uri nararibonye kandi unasobanukiwe. Kubw'iyo mpamvu rero Imana ikugire neza, kandi twashimiye ibitekerezo byawe byiza byubaka ari umuganda abanyarwanda bakeneye, tuzakomeza kugenda tubagezaho. Jewe rero wari kuri mikoro nitwa Umuhoza Benoit, nkuko bisanzwe twari mu kiganiro mumbabarire urwa tubyaye. Ntekereza ko kuwa gatatu tutazabona kanya, tugitangaje kuri uyu munsi kwa mbere. Nkabambizeza rero ko ikiganiro tuzongera kugikora mu cyumweru gitaha. Yewe nkababwira ngo nakagaruka.